Sande bona lokusihlwa bangane impela ngikufanele kunconywa okukhulu kangaka ngisanda kokunikwa ngomfowethu Big B. Ngiyathemba ukuthi ngingaphila into efana naleyo futhi ngiyajabula kulobo busuku okubuyela lapha sisanda kudabula izwe futhi besiphezulu no umfowethu Parker Thomas engqungqutheleni yakhe futhi ngenkathi ngazi ukuthi besizoba kulesi sifunda bengilokho nginothando lonjalo nenhlonipho ngomfowethu Big B nangalaba bantu. Ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla enkulu okwazi ukufika kulobo busuku futhi okwalobo busuku nakusasa ebusuku. Futhi ukwazi khona-ke futhi ngizwa nje ukuthi umfowethu Ned Iverson umngane omkhulu umfundisi omkhulu wevangeli uzoqhubeka. Futhi ngicabange ukuthi ngizoza kulobo busuku futhi ngashumayela kakhulu kakhulu phezulu lapho isikhathi sokugcina kuleyo ngqungquthela ngingathi ukushumayela nje amaphaphu ami aphuma. Futhi umfowethu Ned uzokwenza ukushumayela izansi lapha futhi ngakho ngicabange ukuthi ngizoza nje futhi ngikhuluma kini ngoJesu lokho nje ebengikwazi ngaye futhi ngikhulekela abantu abagulayo. Futhi ngakho njengoba ngikhumbula ngenkathi ibandla lapha lalikhona ngikholwa ukuthi lalisanda kwakhiwa noma umfowethu Big B wayesanda kulengamela noma ngandlela thize futhi angisoze ngazikhohlwa lezo zinsuku ezikhazimulayo esasingazo lapha. Bengikhuluma ngehla ngesitaladi ngikholwa ukuthi sekube cishe iminyaka yesithupha lezinyanga ezintathu noma into ethize efana naleyo selokhu ngaba lapha nalaba bantu abalungile kuyo yonke eNingizimu neMpumalanga kuyinhlanhla enkulu ukuhlanganyela. Manje kulobu busuku sinomelosi kanye nathi ovela eThabenakele othatha indawo yami ngenkathi ngisahambile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe wethuliwe umfowethu Nevili. Sinabanye futhi abelusi lapha bamabandla angodade umfowethu Bryant, ngiqagela bonke umfowethu Collins, umfowethu Willard Collins, umfundisi weMethodist usanda ukwamukela umoya ongcwele maduzane nje futhi usebukholweni nomfowethu Neville naye wayengumfundisi weMethodist, umfowethu Jackson wayengumfundisi weMethodist. Futhi ngakho kubukeka sengathi amaMethodist ezansi ezindleleni zethu eza ngqonje ngakho lapho. Niyazi ngithanda ukucabanga ngalokhu njengalowo mthombo wokugcina uJakobe awumba ukhona indawo yethu sonke. Niyazi akekho ofanele asixoshe futhi ngicabanga ngobunye busuku ukuthi iPentecost ayiyona empeleni inhlangano yinhlanganyelo yesehlakalo futhi sonke singahlanganyela futhi sibe nesikhathi simnandi. Futhi ngakho ukuba lapha kulobu busuku nokuzama ukugcwalisa ipulpiti lapho uthisha uNomusa njengomfowethu Big B uhlelo olukhulu lolo futhi ngeke ngizame ukukwenza nhlobo. Futhi khona-ke ukwazi ukuthi emva kokuba sengihambile kusasa noma kusasa ebusuku ukuthi umfowethu Ned Iverson ngineqiniso nonke niyamazi umfowethu Ned nomfowethu Veli nalabo bafundisi abakhulu lapho nobaba kamfowethu Ned indoda evelele enye yawo enkundleni namhlanje. Futhi umfo omncane njengami ongawazi neze owami ngiyabazi nje o-ABC bami ukuthi akube yilokho kuphela. Uyazi ukuthi kuyini lokho na? Ukukholwa uKristu njalo, ABC kunjalo. Ngakho mina ukuthi akube yilokho kuphela ngicabanga ukuthi bekufanele ngikwazi. Banye lapha bayazi nonke nifanele nikugcwalise ngalapho niyazi ukuze ningene nje. Ngakho lokho kuhle kakhulu. Ngifisa sengathi bengingahlalana leviki futhi ngilalela umfowethu Ned futhi ngibe nenhlanganyelo ningi kakhulu kanye nani bantu nomelusi omuhle. Kodwa ngifanele ngiye ekhaya ngolwesine ngolwesithathu ekuseni. Ngifika lapho ngolwesine busuku ngesinye isikhathi ngelesishiyagalolunye ngeleshumi ngqo ngelesine noma ngelesihlanu ngqongo lwesine kuseni. Ngifanele ngiye ekhaya uPalace ogwini lasentshonalanga futhi ngibe Los Angeles ukuqala phandle lapho izinsuku ezimbalwa nje ngaphambili noma emva kokuba sengihambile lapha. Futhi khona-ke ngikhuphukela ugwini lwasentshonalanga yonke indlela eya eWashington, eOregon naphezulu ungene eCanada futhi mhlawumpe Anchorage eAlaska ukuvala izinkonzo bese ngibuya ngiye phesheya kwezilwandle eTanganyika, eUganda, eKenya naseNingizimu Afrika futhi phansi ngidabula lapho impela ngiyayidinga imikhuleko yenu. Ngicabanga ukuthi niyazibuza ukuthi kungani ngicwele izibazi ebusweni, mhlawumbe abaningi benu babazi cishe emavikini amane edlule isibhamu esikhulu se-Weather by Magnum sakhumela ebusweni bami futhi cishe amathani ayisithupha umfutho angishaya ebusweni ngqo. Bekumele kususe amahlombe ikhanda nakho konke, kodwa niyazi wayazi ukuthi bengifanele nginyukele lapha okwamanje, ngakho wavele wangishiya ukuze ngikwazi. Ngakho akazange angithathe ngaleso sikhathi, futhi ngakho nganginjalo ngangihlale ngithanda ukudubula okuhlosiwe nokudoba, futhi ngithi kujabula iNkosi iyangivumela ngenze lokho ngoba ngiyathanda ukuba ngaphandle emvelweni. Umunye wayesanda kunginika isibhamu esikhulu, kwakuyi isibhamu esikhulu esiguquliwe, futhi ngakho isikhala singenalutho asibholwanga kuso, futhi ngafaka igobolondo kuso ngaphakama ukuze ngidubule kuhlosiwe. Futhi lokho kuphela engikubonile, kwakungumlilo obomvu ophakeme cishe njengalowo silingi, futhi umpopho wesibhamu waphuma amayadi angamashumi amahlanu phambi kwami, futhi isiphatho nebhawodi kwahamba amayadi angamashumi amabili nanhlanu noma angamashumi amathathu emva kwami, futhi kwanqamula amahlahla nezihlahla nezinto ezingizungizile, futhi angazi nguNkulunkulu kuphela ongivumela ukuba ngiphile yikho konke. Futhi isimanga ukuthi akuzange kukhiphe amehlo ami, kwadubula izingcezu ezimbalwa ogebhezeni ngqo lwekhanda lapho kwase kushaya kwadabula izindebe lapha, futhi kwashaya kwakhipha lelo zinyo lapho kwakhipha uyichopho lalo, futhi izingcezu eziyishumi nanhlanu zahamba ngezansi nje kokubona kweso zenza uhafu wenyanga kuzivimbela ekusikeni zikhiphe ukubona kweso. Bangiyisa ngalo kudokotela wathi into kuphela engiyaziyo ukuthi iNkosi elungile kufanele ukuthi ibihlezi lapho, futhi ibingakalungeli ukuba inceku yayo ihambe kwamanje. Kwakubonakala sengathi uSathane wayezama kanzima impela, kodwa niyazi ngijabula kakhulu ngokuthi uyindawo yethu yokuphepha, uyindawo lapho esingafika khona futhi sizizwe siphephile. Ngangishumayela kobunye ubusuku ngokuthi igama leNkosi lingu umbhoshongo lapho abalungileyo begijimela kuwo futhi baphephile. Anijabuli yini ukuba phakathi lapho kulobu busuku na? Indawo enkulu yokuphepha lapho yonke imicibisholo kadeveli idlule ngasesihlangwini sethu sokukholwa, ukwazi ukuthi sime kuleyo ndawo yokuphepha sibambelele kuKristu siphephile njengoba singaba njalo. Hayi ngisho ukufa qobo lwakho okungasilimaza, sesivele sifile, izimpilo zethu zifihliwe kuNkulunkulu ngoKristu, zanamekwa ngophawu phakathi lapho ngomoya ongcwele. Kumangalisi yini lokho na? Bengikhuluma phezulu emhlanganweni ngobunye bosuku ngathi angikwenzi izinto engizishoyo aziningi kakhulu, kodwa nganye ngankathi umoya ongcwele unginika okuthize engingakusho, futhi nje ngikwazisa kakhulu. Ngiyakuthanda nje futhi wanginika okuthize. Umcabango ngobunye ubusuku ezansi ekhaya eTabenakele ngaphambi kokukhuphuka, futhi kwakubonakala kuyinto ethile enkulu kakhulu eyavele yangibamba. Ngangicabanga ngobufakazi, futhi ngangicabanga ngenkathi uJoshua eyayizanzi noma awu okokuqala ngenkathi u-Israyeli abantu bakaNkulunkulu bonke babesebugqilini, babeyizigqila futhi babefanele bathathe lokho ababekunikiwe, babelahla isinkwa esikhuntileyo. Bona kwakudingeka bakudle kanjalo ke ukuba babeneindodakazi ethandekayo, futhi abaseGibhithe babefuna ukukhipha leyo ntombazane futhi bayidlungule noma yini, babengeke benze lutho ngakho. Babenendodana umfo kahle uma babefuna ukumbulala, ngokungekho lutho ababengakwenza, babeyizigqila. Yeka kuphila okumelwe ukuba yikho kubantu bakaNkulunkulu ukuba badingeke baphile simweni esinjalo. Kodwa ngolunye isuku owehla iphuma ehlane, kwafika umprofethi nensika yomlilo imlandela, futhi wabatshela ukuthi kukhona izwi lalichichima ubisi nezinyosi, futhi babengaba nekhaya okungelabo uqobo, bakhulisa abantwana babo futhi bahlale ngokuthula. UNkulunkulu wayebathanda, wayezobayisa kulelozwe, akekho kubo ongangaze abe lapho. siyazi babefanele bathathe izwi lakhe ngakho bamlandela baphuma bafika endaweni ebizwa ngokuthi iKhateshi Parinea esiqonda ukuthi iyesehlalo esikhulu sokwahlulela futhi kwakufanele kube yindawo enamanzi lapha yakwadule lapho kukhona umthombo omkhulu neziphethe ezincane bese ingangena emifanekisweni futhi sithi lokho yisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nezihlalo zokwahlulela ezincane amabandla izindawo zokuthengisela lapho kwahlulela kuqala khona endlini kaNkulunkulu kodwa noma kunjalo phakathi kweqembu kwakukhona iqhawe elikhulu phakathi kwabo igama lalo kwakunguJoshua okusho ukuthi Jehova msindisi noJoshua wahamba phambi kweqembu wawela eJordani wawelela izweni lesethembiso futhi wabuya nobufakazi bokuthi izwe lalikhona nesithelo sasisihle amadoda amabili athwala isixhasa amagilebhisi babenganambitha isithelo ngaphambi kokuba ngisho bafike lapho bazi ukuthi kwakubufakazi bokuthi izwe lalilihle uNkulunkulu wayengaqambanga amanga kubo umprofeti wayengaqambanga amanga kubo izwe lalikhona futhi babesemngceleni walo ngqo bawelela kulelozwe banikezwa izingxenye ezehlukene izizwe zabo futhi kwenye bakhulisa imindeni yabo batshala izitshalo zabo bahlala ngokuthula babeyisizwe babengabantu kodwa kugcineni ukuguga kwabafica futhi bafa umhlabathi omncane uba namabala ngamathuna emimangweni bese ngezele zingembezi benyukela ithuneni longcwele wabo lapho bembela abathandiweyo babo khona ke ngelinye ilanga nakho kwafika elinye iqhawe elikhulu wayeyiqhawe lawo wonke uJehova ebonakaliswe enyameni uJesu Kristu indodana yakhe wedla futhi wabatshela ukuthi kwakukhona izwe elikude ngale kwalelizwe kwakukhona izwe lapho abantu bengaphindanga bafa futhi wathi kukhona kuphila emva kokufa futhi wakufundisa iminyaka emithathu nengxenye futhi kholeke ngolunye usuku wafika eKhateshi Parinea lapho amelela khona ukwahlulelwa kwethu sonke isihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu lapho khona uNkulunkulu athululela kuye ububi nenhlawulo ngobubi bethu ulaka lukaNkulunkulu phezu kwakhe futhi wathwala emzimbeni wakhe izono zethu futhi wawela umfula esiwubiza ngeJordani ukufa like Joshua he come back with the evidence kodwa kuseni ngephasika njengoJoshua ubuya nobufakazi umuntu yaphila futhi emva kokufa babecabanga ukuthi kwakungumoya wathi ngithindene umoya unayo inyama namathambo njengoba nginjalo wathi ninakho ukudla na bamnika inhlanzi nesingwa futhi wakudla khona ke wathi ngizoninika isiqiniseko salilizwe kodwa yalindani phezulu lapho eJerusalem manize nithole ideposit ngakho benyukela lapho futhi balinda futhi isiqiniseko sabuyiselwa kulelozwe futhi namhlanje singakujabulela lokho thina manje sizibala njengabafile futhi zambelwa naye empaphathizweni sivuswe kanye naye ukukhuluma ngokukamoya thina manje kulubu busuku sihleze ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu sivuswe kanye naye manje sisemzimbeni kaKristu kwabaseKorinte bokuqala 12 ngamoya munye thina sonke sabhaphathizela emzimbeni munye ngani na leso yisiqiniseko sefa lethu sesivele sine-deposit kukho ukuthi siyazi ukuthi sedlulile kufeni sangena ekuphileni sibheke emuva futhi sibone lapho esake sabakhona nalapho esikhona manje kukhona isono ezweni phansi lapho futhi siphakeme ngaphezu kwaso sihlezi naye inkosi yethu ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu ubufakazi obunjipho futhi hayi ngisho nokufa qobo lwakho lapho iqhawe elikhulu uPawulu efika ukubhekana nakho wamemeza kakhulu ukufa lubhidosi lwakho na noma thuna kuphi ukunqoba kwakho na kodwa makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu kungcono ngikuyeke lokho ngizobe ngishumayela ngangise ngungutheleni esikhathini esingeside esidlule futhi ngezwe ininikazi likhaladi linikeza ubufakazi kuzokala kungena enhlonipho ningigcwele ngibulele ngiyacela ngokungahle niphi kwakho kodwa kubonakala kufanelana kahle manje lase kuma kubali nikeze ubufakazi lithi futhi uma kukhona noma yibaphi abantu abangamakhalate eduze ngiqondile ukwenza le nkulumo ngokungahle niphi lathi oh awu mina ngifuna ukubonga inkosi lathi ngokuba lapha lathi ngiyazi ukuthi mina angiyikho lokho bengifanele ngibe yikho futhi lathi khona ke ngiyazi futhi angisikho lokho engifuna ukuba yikho kodwa lathi iyodwa into engiyaziyo angisikho lokho engangivame ukuba yikho ngakho ngicabanga ukuthi kunjalo yileyo nto esingayisho ngalobu bufakazi asisikho esasiyikho nakho kuphansi lapho ngaphansi kwethu futhi sivukile kuKristu sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu nobufakazi bokuphila okuphakade ngokwemukela umoya ongcwele njengoba ethembisa ngosuku lwePentecost siyowemukela futhi ngilapha kulobu busuku okwabelana nani ngalokho futhi mina umfowethu Aveseni njengoba ngishilo uzobe shumayela ngicabanga ukuthi banezinkonzo kusasa lapha futhi ngingathi phumane futhi nizwe lenceku enkulu kaKristu umfana oligugu umfowethu Aveseni uyazabalaza futhi sihlale ndawonye futhi ngiyazi uNkulunkulu unokuthize ukwenzela umfowethu Aveseni uyanxiba nje uzama ukuthola indlela yakhe ngapho njengoba ngangifanekisa ngobunye obusuku wesifazane zama ukuthinta ingubo yakhe ngaso sonke isikhathi lapho ezama ukuthinta ngani kukhona owayemvimba kodwa wayephikelele wavele wahlala lapho waze wakuthola ukuthinta futhi yileyo ndlela qhubeka nje uphusha uze uthole ukuthinta yiyona ndlela kuphela yokukwenza phikelela ngakho futhi manje ngize ukuzokhulekela abantu abagulayo ngenkathi umfowethu Iverson efika ukuzoshumayela kwabangcwele kanjalo njalo futhi manje ngithanda ukusho lokhu ngaphambi nje kokuba sifunde indikimba futhi ngeke nginigcine isikhathi eside kakhulu ngenxa yo phezulu lapho ngagcina abantu baze kwabapha phakathi kwamabili njalo ebusuku futhi ngisanda kuqeda nje ukushumayela ekhaya intshumayela emfushane nje amahora esithupha futhi angizizwa kahle kangako kulobu busuku nokho ngakho mina ngakho manje ngicabanga nokho ngenkathi sifuna ukuza enhlanganyelweni manje cishe imizuzu engamashumi amathathu ngasezwini kancanyana nje ngasezwini lo mdlalo wasesiteji futhi ngicabanga ukuthi enye yezinto enkulu kunazo zonke umKristu angacabanga ngayo bekungaba ukwazi ukuthi bayini manje ebukhoneni bukaJesu Kristu sikhuluma ngaye siyamkhonza sicabanga ngaye futhi sifunda ngaye futhi manje ukuba nobufakazi obuqondile bokuthi lowo owaloba izwi ulapha nathi siyambona ihamba ubukhona bakhe njengokubuka into ethize ihamba ezithamelini futhi nabantu nakubantu naphezwe kwabantu nangabantu uNkulunkulu nathi kithi phezwe kwethu ngicabanga ukuthi kuyinduduzo emangalisayo anicabangi kanjalo na futhi manje ngibekezeleleni imizuzwana embalwa nje ngenkathi ngisafunda umbhalo othile uma ningathanda kuphendukela kuwo ngingathanda kuphenya kuMathewu isahluko seshuminane futhi ngifunde ingcenye cishe ivesi lamashumi amabili nambili kuze kube cishe lamashumi amabili nesikhombisa futhi mhlawumbe kulokhu uNkulunkulu uzosivumela sidonse ingqikithi encane
And straightway Jesus constrained his disciples
wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya ngaphesheya aze amukise izixuku
And when he was set the multitude away
Esemukisile izicuku wenyukela entabeni eyedwa kuyokhuleka sekuhlile wayeyedwa lapho ngepha umkhumbi wawususukile usuphakathi kolwandle ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo ngomlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo ehamba phezu kolwandle
And when the disciples saw him walking on the sea,
ngepha abafundi sebembonile ehamba phezukolwandle bashaywa luvalo bethi isithunzi bakhala ngokwesaba.
But straightway Jesus spake unto them saying,
Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Yimani sibindi, yimina ningesabi." Ngithanda ukusebenzisa lokho kwendikimba, "Yimina ningesabi." Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje sisakhothamise amakhanda ethu futhi ngethemba ukuthi izinhliziyo zethu zikhotheme nazo ebukhoneni bakhe uma kukhona isicelo phakathi kwabantu sento ethize kuKristu futhi uzofuna ngikukhumbule, ungavele uphakamise izandla zakho futhi uNkulunkulu uzokwazi ukuthi yini engaphansi kwesandla sakho. Ngiyabonga.
Who brought up the Lord?
Kulunkulu noMosa owakhuphula inkosi uJesu kwabafileyo futhi umgcinile phakathi kwethu manje kule minyaka ezinkulungwane ezimbili.
And someday we'll present that glory.
Futhi ngolunye usuku uyokwethula lowo mzimbo okhazimulayo oze emhlabeni ngokwesibili ukuzothatha ibandla lakhe. Sijabule kakhulu ukuthi lokho kuphefumula okukhulu kwethemba kuphumule phakathi kwemiphefumulo yethu kulobu busuku. Siyajabula Nkosi ngoba asisodwa kulobu busuku kule nhlanganyelo yale njabulo enkulu. Kunezinkulungwane eziningi emhlabeni wonke ezihlanganyela le nhlanhla.
As we claim that we are not of this world, but we are pilgrims.
Njengoba sizisho ukuthi asisibobe lelizwe kodwa siyizihambi nabafukazi, sikokobela kuphela lapha silikhathaleli izwe. Inhloso yethu kuphela ngokwenza izwe libone lowo owabafela.
And to the sick children of this earth.
Futhi kubantwana abagulayo balomhlaba balenhlanhla yokuza kulomthombo omkhulu futhi phakathi lapho bayazi ukuthi ukugula kwabo kukhokhelwe. UJesu waseNazaretha walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Futhi siyabonga kakhulu ngalokhu ukwazi ukuthi sinale ndawo yokudayisela enhle kulobu busuku kokwethu sonke, ukususa konke kukhathazeka kwethu, zonke izikhathazo zethu, ukugula kwethu, izifo, futhi ngisho khona kanye ukwesaba ukufa uqobo nokufa kuyosibalekela lapho simvuma futhi simkholwa. Siyafundiswa ngamazwi akhe uqobo kuJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane, lowo ozwa amazwi ami futhi akholwe ngokuthumileyo kunokuphila kuphakade, futhi akayi kuye kwahlulelweni kodwa usevele wedlulile ekufeni wangena kuphileni. uNkulunkulu sikubonga kanjani ngalokho, lokho ngamazwi kaNkulunkulu waphakade, futhi silazisa kakhulu enhliziyweni yethu sazi ukuthi kokubila amazulu nomhlaba kuzodlula kodwa lelo zwi alisoze lehluleka. Kukho konke phakathi kwezinkathazo, izivivinyo, amabhomu e-atom phansi kwedlule emathunzini okufa, liphila liqhubeke ngoba liyizwi likaNkulunkulu. Izandla besiphezulu kulobu busuku, Baba, sibone cishe amaphesenti ayikhulu phezu kwalesi sakhiwo, ngisho ngaphakathi nangaphandle kovulanda basesitezi nakuyo yonke indawo, ukuthi kwakukhona izandla eziphakeme bayadinga. Baba, ngiyakudinga, sonke siyakudinga. Ungeze Nkosi na uvakashele ngamunye wethu kulobu busuku, usinike isifiso senhliziyo yethu, sifisa kukubona futhi sikuthande. Siyazi ukuthi uthandeka kakhulu, ugcwele umusa nesihawu, futhi yiba nomusa kithina abampofu, abantu abadingayo kulobu busuku, ngokuba siyakuthanda futhi sibiza igama lakho phezu kwethu. SingamaKristu, ngiyakubonga Baba. Sizobheka wena ngokuvakasha manje, ngiyazi ukuthi unakho ekuculeni nasemkhulekweni kanjalo njalo, futhi ngiyakhuleka Baba uzoqhubeka nathi ubusuku bonke. Kusasa yiba nowami oyigugu umfowethu Ned, ngikhulekela ukuthi uzomgcoba Nkosi nangenkonzo yakusasa ebusuku nasezinkonzweni eziqhubekayo. uNkulunkulu abusise owethu oyigugu kakhulu umfowethu Bigi lapha leli bandla elithandekayo nalezi zimvu azelusile. uNkulunkulu yiba nalendoda enkulu futhi uyihole futhi uyiqondise Nkosi. Futhi sengathi ngondla amawondlu nezimvu zikaNkulunkulu, siyakucela egameni likaJesu, amen.
Now it must have been about the time the sun went down.
Manje kufanele ukuthi kwakuyisikhathi sokushona kwelanga, kwakukade kuwusuku olwesabekayo, kwakukade kunengcindezi eningi, futhi lezo yizinsuku ezimbi lapho ingcindezi iqhubeka. Futhi nomaphi lapho uJesu ayeya khona kwakuhlala kuyisiminyaminya sezixuku, futhi lolu kwakube usuku olungavamile. Futhi cishe ngesikhathi ilanga liqala kushona, ngiyayibona nje leyo misipha emikhulu kakhulu kulowo mhlane onezinyama walowo mdubi lapho yena ephusha isikebhe sisuke ogwini futhi wayeyindoda enamandla wayewazi amachibi wayedobe kuwo kusukela esengumfanyana uyise wayengumdobi ngaphambi kwakhe lowo kwakuwumsebenzi wakhe wayezazi izinhlobo zamanzi ukuthi kudotshwa kanjani nokuthi kuphi futhi lapho bephendula isikebhe sincane noSimoni uyakhuphuka mhlawumpe phakathi nesikebhe uhlala phansi eduze komfowabo u-Andreya futhi ucosha isigwedlo manje imikhumbi yangalezo zinsuku yayingafani neyamanje khona-ke yayihanjiswa ngamandla omuntu ngezinye izikhathi yayinoseyili kuyo ngenkathi umoya wawukahle yayikwazi ukuhamba lapho imimoya yayingavunguzi babengagwedla futhi indlela imikhumbi yokudoba eyayiyiyo ngiyaxolisa mhlawumbe yayinamasethi ayisithupha noma isishiyagalombili okubamba izigwedlo futhi khona-ke izigwedlo zazizinkulu kakhulu zazithatha amadoda amabili esisodwa ohlangothini olulodwa esisodwa ngakulunye ngoba lapho amagagasi nezinto iziphepho olwandle namachibi babedingeka badonseka nzima ukugcina isikebhe endleleni noma besiyoketuka singene emagagasini njengo niyazi ninabantu enihlala ngakule machibi lapha ukuthi ufanele ulimise kanjani ngemuva lesikebhe ukuze uketule amagagasi ukuze ungeke wehle wenyuka ubuyo siphonsa phansi ngqo kusigcwalise sigcwale amanzi ufanele usiqondise sonke futhi kwathatha izingalo ezinamandla namadoda anezipiliyoni ukudonsa isikebhe iningi labo bonke ababehlala ngasegalile babengabadobi lelo kwakuyizwe elikhulu lokudoba futhi babechithe isikhathi esiningi emachibini futhi babenosuku olukhulu izinto ezinkulu futhi kusobala lapho kukhona ukuthize ngenhlanganyelo uma uhlangana nenceku kaKristu ubaxhawule futhi uma beke baba nokuxhumana noJesu kukhona ukuthile ngabo awusoze wabakhohlwa kukhona ukuthize okudonsayo ukuthi wena uyazonda ukubabona behamba bengihlala ngimangala ukuthi amakristu angaqophisana kanjani noma umehluko ngenxa yemehluko emincane nezinto lapho bazi ngempela ukuthi lowo ngumfowethu noma udade othanda inkosi sasivame ukucela iculo elincane ethabenakele lethu eminyakeni edlule nabaningi ngicabanga ukuthi nisenakho namanje ngavele ngakhuphuka ngashayela ngakhuphuka ngaphandle ngezwa lokho kucula kumnandi futhi mina lelo culo esasijwayele ukulicula lingelakudala
The fellowship of kindred mind is like to that above. When we asunder part, it gives us inward pain. But we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Uma nje ibandla lingazizwa ngaleyo ndlela uma umkristu ngamunye engezwa izinsizi zomunye umfo nemithwalo kanjalo njalo bekungeke yini kube yinto emangalisayo na ujesu ufuna sibe ngaleyo ndlela wathi umkhuleko wakhe wawungukuthi sibe munye ngikholwa ukuthi ubengenakucela lutho kunkulunkulu ngaphandle uma unkulunkulu ezomnika khona njengoba umata athi ngisho nakalokhu noma yini oyicela kunkulunkulu unkulunkulu uzokunika yona ngikholwa leyo ngikholwa ukuthi wonke amakristu ngisho namanje azizwa ngaleyo ndlela omunye komunye kunjalo kusobala siyayazi insimu enkulu yokuvuna kwakukhona ukhula nokhula olusakolo nomfanekiso wenetha iphonsa phakathi kwakukhona zonke izinhlobo ezahlukene konke kufanele kuhlangane kodwa ngikholwa ukuthi unkulunkulu uyabazi abantwana bakhe abaligugu abahlakazeke lapho kulo mhlaba omnyama njengoba umkhumbi uphuma labo bantu abathandekayo bemogwini bevayizelisa hambani kahle nibuye futhi nizosibona futhi sijabule kakhulu ukuhlangana nani futhi manje siyazi ukuthi singabafo abayizakhamizi zombuso kankulunkulu omkhulu singamalungu omndeni wakhe ngeke nibuye nizosibona futhi na njengoba umkhumbi uphumela olwandle futhi niyazi mhlawumbe babenza kushaya ukuthi akube kubiyile okukhulu bese-ke besukuma futhi bavayizelise bese bephinde beshaya isikebhe futhi umkhumbi omncane olwandle oluzothile uhamba njengoba labo badoba abakhulu bedonse izigwedlo futhi kumelwe ukuba kwakuwumbono obabazekayo ukubona umkhumbi omncane lapho uyango kuba mncane uba mncane neqembu elisosebeni liyango kufiphala futhi lifiphala kwaze kwathi kugcineni lashabalala lapho ilanga seliqala ukushona ukudonsa isikebhe ngomsebenzi onzima ngizecabanga nje manje ukuthi ngihlezi esihlalweni esingemuva ngilandisa ukuthize okwenzeka phandle lapho futhi manje ngiyababona njengoba bema ukuze baphumule nje kancane bedonsela ngaphakathi izigwedlo zabo futhi besula umjuluko ebusweni babo kufanele ukuthi kwakungukuthi ngizothi uJohane omncane emva kokuba behleli bebambe umoya imizuzwana embalwa ngoba babese nebanga elide okwakusafanele balihambe iningi lobusuku kuba badonse futhi khona ke bamba umoya wakhe waqalaza futhi wathi bazalwane futhi lo mhlangano obufakazi abazoba nawo manje futhi wathi asibe nomhlangano obufakazi sisalindile futhi uze sifica emva kwesikhashana futhi asibe nomhlangano obufakazi futhi ngingathanda kwenza lokho kulobu busuku ngenkathi sisakhuluma ngaye impela uzosifica emva kwesikhashana ngalapha ndawo futhi asikhulume ngaye nje isikhashana ake sizwe ubufakazi ababenabo ngiyamuzwa uJohane ethi ngingathanda kufakaza kokuqala ngoba uJohane wayengumfo omncane wathi niyazi ngeke sisaba nokuncikaza nhlobo ngeke nje kalula sikwenze ngoba esikubone namuhla siyazi ukuthi akunendaba ukuthi bangaki abafarisi noma bangaki babhali abathi lokhu akulungile siyazi ukuthi kulungile asiyilandeli umprofethi wamanga silandela uKristu wenkosi futhi wathi bengingahle ukuba ngisho into ethile efana nalena iminyakeni edlule ngisekumfanyana ngakhuliswa izansi eduze kweJericho futhi ngiyazikhumbula izinsuku lapho ngangidlala khona lapho emangweni yento yasahlobo ngisambona lowo muhle omncane umama wami ongumjuda ngenkathi ubabayi wayephumele emasimini ukuyosebenza wayevamise ukungithinduzela ukuba ngilale entambama futhi wayehlala ngaphandle egosini futhi angithinduzele ukuba ngilale futhi angixoxele izindaba zebhayibheli
Jericho
futhi wayekhomba izansi ezibukweni ngezansi nje kuJericho futhi athi Johane ungakhohlwa khumbula yilapho omkhulu uJoshua onamandla awela khona ulwandle noma ngenyanga kaApril noma eJordan futhi uJehova omkhulu wahlehlisa amanzi ngenkathi sisangena ezweni lezithembiso
The great prophet Elijah and Elisha.
Futhi ezathi ngonga kulowo mkwaqo siyalapho umprofeti omkhulu Elia noElisha bahamba bebambene ngengalo bawele eJordan.
John don't forget.
Johane ungakhohlwa ngenkathi uNkulunkulu evakashela abantu bakhe kulelo hlane lapho wabagcina iminyaka engamashumi amane. Futhi nsuku zonke kwenzeka isimangaliso Johane siyatshelwa manje ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule kepha uJehova omkhulu wenza isinkwa futhi wasinisa emhlabeni ukondla cisha abantu bakithi abayizigidi ezimbili nengxenye iminyaka engamashumi amane babone leso simangaliso futhi kungenzeka ukuthi uJohane washo into enjengale njengoba simlalela bazalwane ngibhekile njengoba bengimlandela kodwa namhlanje ngibone ukuthize ngangivame ukubuza umama mama kuphi ngabe uNkulunkulu unaba abantu abasebenza ebusuku phezulu lapho lokho nohavini abakhulu phezulu ezulwini abhaka sonke lesi sinkwa izingelosi bese ke sithululelwe emhlabathini enzela abantwana bakhe na ngani wathi qabo Johane uyazi uNkulunkulu wethu angasidala leso sinkwa
That story
Manje bengihlala ngikholwa leyo ndaba futhi namhlanje ngikathi ngimbone ethatha lezo zinkwa ezinhlanu futhi waphakela bayizinkulungwane ezinhlanu lokho kukuxazululile. Sengiyamuzwa ephenduka futhi ethi Matthew ukubonile ukubuka ebusweni bakhe na ngani bebukeka sengathi ubengamangele hlobo lowo mfanyana. UMathewu wathi ya ngimbonile ngempela ubebalekele isikole awu sasikubiza ngokuthi ukulova esikoleni ngaphandle kwemvume wasebaleka futhi ngimbuzile ngitalazile ngibonanga muntu lapho obena noma yini okokudla kodwa ubegodle ukudla kwakhe kwasemini. Futhi ngimcelile ukuthi angangipha yini futhi uthe awu ngikuphathele idina lami kodwa uma kuzoya kuleyo ndoda engiyizwe ikhuluma ingaba nakho. Bengingathanda nje ukumuzwa beningeke na ukubona nje ukuthi wayehluke kanjani futhi niyaqaphela inqobo nje uma isidlo sasemini sisesandleni somfana omncane kwakuyizinkwa ezinhlanu nezinhlanu zezimbili nje kodwa lapho kufika esandleni sikaJesu waphakela izinkulungwane ezinhlanu ngakho izinto ezincane esinazo uma nje sizomvumela abe nazo ukukholwa okuncane sinakho uma nje sizomvumela abe nakho kuzokwenza izinto ezinkulu. UJohane wayejabule kakhulu wathi wayebukeka njengoJehova lapho emi lapho ethatha lawo mabhiskidi futhi wahlephula. Futhi ngigibele ngemva kwedwala bengifuna ukubona ukuthi kuvelaphi futhi waphakamisa ibhiskidi esandleni sakhe. Futhi ngithi ibhiskidi ngoba thina bantu baseningizimu siyazi ukuthi ibhiskidi liyini niyazi futhi ngakho wathatha leli bhiskidi futhi walihlephula futhi yena ngiyibukile leyo ndawo ehleshiliwe futhi walinikezela. Futhi ngenkathi eqale muva ngaphambi kokuba ngiqaphele ibhiskidi bese livele landile futhi wathi kulezo zandla kufanele ukuthi wayecotshwe ngalezo zandla ezifanayo ezenza leso sinkwa phezulu lapho emazulwini futhi wazithumela phansi. Futhi ngithi nginikeza ubufakazi bami kini bazalwane ngaphandle kuleli chibi kulobu busuku kuyinto exazululiwe kimi. Lowo ungaphezu komuntu lowo nguye abasitshela ngaye abaprofeti. Futhi kwenake sengiyambona uSimoni njengenjwayelo niyazi ufuna ukufaka ubufakazi bakhe futhi angimsoli lapho unokuthile ongafakaza ngakho ufanele nje uyeke ngcindezi yelokho kuphela. Ngakho uSimoni kufanele ukuthi wathi manje bazalwane sekuyisikhathi sami futhi wathi uAndrea umfowethu ohlezi lapha ngakwesobunxele sami ngenkathi ehla ukuyozwa uJohane Shumayela. Niyazi bakwethu sizwile zonke izinhlobo zezinto futhi angizange ngikunake kakhulu kodwa ngobunye busuku akezanga ekhaya futhi ngazibuza ukuthi wayehleli kuphi. Futhi kakusase kuseni nangu engena neso eligolozele futhi ethi kimi woza ubone ukuthi ubani esimtholile uMesiya. Wahlala naye isikhathi eside ngokwanele ukuba aneliseke yilabo abaningi bethu sehluleka khona asihlali isikhathi eside ngokwanele ukuze seneliseke asishisekele ngokwanele. Shisekela lokhu kuphakathi kokuphila nokufa kithi phakathi kokuphila kahle noma ukugula futhi sifanele sihlale futhi sibone size seneliseke futhi khona-ke kukho lutho oluzozivimba-ke uma usunelisekile ukukholwa kufanele kube nento ethile okumele kusebenze ngayo okuvela kuyo. Futhi manje lapho wefika wangitshela futhi ngiyalukhumbula usuku engahlangana naye ngalo futhi ngathi awu ngizohamba nawe emhlanganweni uzobe esezansi lapha ya ugwini namhlanje kuseni washo. Futhi ngabona inqaba yabadobi abampofu abesifazane bephendulela obhavu babo bokuwasha babheka phansi futhi behlela lapho ukuyomlalela. Futhi lo mfo wayeheha isixuku impela zabo abantu futhi ngicabanga ukuthi ngizokwehla futhi ngizitholele uphisi okhulu olulahlelwe phandle amanzi futhi ngicabanga ukuthi ngizovele ngihlale phansi ngilalele ngibuyele emuva futhi ngase zonke isikhathi ngenkathi ekhuluma kwakubukeka sengathi wayengibuka ngqo futhi ngangilokhu ngiba netshisekelo eyengeziwe ngase zonke isikhathi ngangilokhu ngisondelanga lapho wayekhona
He speaks scripture.
Futhi ngathi awu ukhuluma ngokombhalo ubonakala ekwazi akhuluma ngakho.
Then all of a sudden he looked right in my face. And he said, "Your name."
Kodake khona manjalo wangibuka ngo ebusweni futhi wathi igama lakho nguSimoni futhi indodana kaJohn.
He said then I was convinced.
Amen.
Said because
Wathi khona ke ngeniliseka wathi ngoba uAndrea lapha uzongifakazela ubaba wami omdala umfarisi wangempela futhi wayeyindoda eqinile yenkolo futhi ngekathi sidobo ulwandle lapha futhi sisenazo isikebhe sakhe futhi wayesegugile futhi ngibone izinwele zakhe ezimpunga nobuso bakhe bushabana ngangazi ukuthi ubabayi wayezosishiya maduze impela nje ngakho ngelikelanga wahlala phansi emva kokuba sasibambe isixuku esikhulu sezinhlanzi futhi sasingakhokha izikweletu zethu ngaleyo nkathi futhi ngalokho kusa sasikhuleke kanjani futhi sacela uNkulunkulu ukuba sisize ngoba sasizidinga lezo zinhlanzi kabi kakhulu futhi satshela izinhlanzi futhi ubabayi uyangena futhi uhlala phansi wathi woza lapha Simoni ndodana yami wangigaxa ngezingalo wathi Simoni sengiyaguga futhi ngicabange zonke izinsuku zami ukuthi ngizophila ukuze ngibone uMesiya kodwa sengiyaguga futhi mhlawumbe angeke ngikwazi ukumbona kodwa angahle afike ngesikhathi sakho Simoni futhi ngiyazi ukuthi ngaphambi kokufika kwakhe kuya kuba khona zonke izinhlobo zezinto ezenzekayo kuyoba nabaprofethi bamanga kuyoba khona yonke into eyenzekayo zonke izinhlobo zezimfundiso ezigqamile ngoba kuzoba nguSathane zama ukuchitha futhi mhlawumbe ekhohlisa uIsrayeli
There's only one way we can be sure.
Kodwa ndodana yinye kuphela indlela esingaqiniseka ngayo futhi leyo ukuthi hlala nezwi likaNkulunkulu. Leyo ndlela kuphela yokuqiniseka.
That would be a good testimony.
Lokho kungaba ubufakazi obuhle noma kuphi kunjalo hlala nezwi.
Then he said son
Kodake wathi ndodana ngale embhalweni yogoqwayo kuDeuteronomy uMose lowo osinika umthetho wathi kuyofika uMesiya oyedwa ezinsukwini zokugcina noma uNkulunkulu uyakuvusa phakathi kwenu ukwenza umbhalo oqonde wabazalwane bethu futhi uyoba ngumprofethi Nkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi manje niyazi siyalwa uNkulunkulu kuba silalele abaprofethi ngoba izwi likaNkulunkulu lifika kubaprofethi yibo abanezwi nokuhunyushwa kwezwi Ngakho ke manje inkosi yethu isitshele uma kokukhona phakathi kwethu wayengomoya noma umprofethi
Did not come to pass and don't listen to him.
Futhi uma iprofeta futhi lokho akushilo kungenzekanga khona ke ningamlaleli kepha uma kwenzeka khona ke lalelani manje futhi uMesiya uzoba umprofeti.
And as you brethren know that
Kuthi njengoba nazi bazalwane ukuthi ubabayi wami sewahamba kudala kodwa ngekathi ebuka phandle lapho futhi wangitshela ukuthi ngangingubani futhi akusikho lokho kuphela kodwa wayemazi lowo babayi wami omdala omesabayo uNkulunkulu ngazi ukuthi kwakunguye lowo obuhle kakhulu obumangazayo ubufakazi kodwa ngaphambi kokuba uSimoni aqedele ubufakazi bakhe uPhilip wayesebeke izandla zakhe ehlombe lakhe zama ubumisa Niyazi ukuthi wonke umuntu uvele azame ukungena futhi afike ngaphambidlana kunomunye niyazi usovele ugcwele kakhulu ngakho ufuna ukusho ukuthile ya lapho uzwa umunye umuntu ekhuluma ufuna nje ukufaka ukuthize lapho leyo yimvelo nje phakathi kwethu futhi ngakho uyazi uPhilip sekufika isikhathi sakhe sokufakaza
How I remember
Kodwa ngikukhumbula kanjani lokho ngangiyimi lapho futhi niyazi wangi kukumisa kakhulu ukwaze Nathanayeli awuna nkinga uma ngikuxoxa na Kabo lokho kulungile ngiyazi ngangazi ukuthi Nathanayeli wayenge langempela ikhola lomthetho wayigcina yonke imithetho futhi wayeyindoda elungile wayesebenza isikhathi sakhe njengelungu futhi wayenze zonke izinto ezihlukahlukene futhi wayeyindoda elungile wayetadishe imibhalo imini nobusuku ngiyazi ukuthi wayefundiswe kahle futhi wayengumngane wami elungile ngakho ngazi ngeze igquma ngamandla ami ukuba ngithole uNathanayeli Aw niyazi bazalwane ngithatha cishe usuku ukusuka lapho ayeshumayela khona lapho ukuzungeza igquma futhi futhi ngathola kuqala ngangongqoza eminyango nomfowethu Nathanayeli nkosikazi ize eminyango futhi yathi uvele waphumela esixhobeni sakhe sehlathi futhi ngaphumela lapho futhi ngezwa othile ekhuleka Futhi Nathanayeli wayeguqe ngamadolo ekhuleka ukuba uNkulunkulu athumele umkhululi njengoba athuma uMose futhi lapho eseqedile ngangazi ukuthi wayekulolo hlobo lwesimo emfuna Ngakho ngathi woza ubone ukuthi ubani simtholile thina imikhuleko yethu iphenduliwe into obuyifuna isivele lapha yebo mnumzane sikutholile uyakhazimula ufanele uze futhi ubone futhi uNathanayeli wathi yini leyo oyishoyo na futhi wathi simfumene lowo uMose nomthetho abathi uyeza uJesu waseNazarethe indodana kaJosefa futhi manje uNathanayeli niyazi wayengowokuqina womthetho wathi manje umzuzu nje Filipu niyazi ukuthi ungumfundi weBhayibheli kufanele ukuthi uhambe ekupheleni yokujulile ndawo ingaba khona yini into enhle engaphuma iNazarethe na niyazi angizange ngiwachithe amazwi ami ngoba asikho isidingo sokuqophisana nanoma ubani ngakho ngamtshela nje woza ubone futhi endleleni sizungeza wathi kungani uneliseke kangaka na futhi ngathi kuNathanayeli lapho ngimgaxa ngengalo manje futhi Nathanayeli uyazi ukuthi kukangaka isihlezi esikebheni futhi siye sixoxe ngemibhalo egoqwayo imini nobusuku ukuthi sasizigcina kanjani kwaze kwabale ije futhi siye tatishile imibhalo lokho kuyamangalisa ukuthi sitatishe kanjani imibhalo ndawonye futhi nakho okwangenelisa uyakwazi lokho Petro uzongixelela uma ngikusho na impela qhubeka
You know that a literate fisherman that was
Niyamazi lo mdobo ongafundile owayehlale esenkingeni futhi wathengeza inhlanzi ezansi lapho Oh yebo indodana kaJona uSimoni na yebo nguye futhi uyazi wathenga izinhlanzi kuye ngelinganga futhi wawufuna ireceipt futhi akakwazanga ngisho ukusayina igama lakhe kuyo wayengazi kangako yebo ngiyamkhumbula ya unomfowabo abambiza ngoAndrea
yes that's him yes well
Yebo nguye aha yebo uAndrea wakhole ukuthi lo mprofeti ungumesiya futhi uyafika wathola uPetro noma uSimoni futhi wamnyisa ngakuJesu Uthi lapho uJesu mbuka ebusweni wathi igama lakho unguSimoni futhi indodana kaJona engazi lutho ngaye
Nathaniel let me bring this to your memory
Manje Nathanayeli ake ngikukhumbuze lokho awuzange yini umthetho uthi uma umprofeti eprofetha futhi iminyaka engamakhulu amane selokhu sabana umprofeti futhi nakho kuphambi kwethu impela niyazi ngani bekungeke kungimangaze Filipu ukuthi uma engakutshelanga ukuthi ubungubani noma Nathanayeli ngekathi ufika lapho Awungeke ngicheke kwasho Nathanayeli ngizovele ngikhuphuke futhi ngizilalelele ngezingame futhi ngizenzele ezami iziphetho futhi uma engokomphalo ngiyazi ukuthi iBhayibheli lithini ngayo futhi uma kuzokalaka kungokomphalo ngani ngizofanele ngikubone kwenziwa kuqala mina uma ngingakubona kwenziwa khona ke ngizokukholwa kulungile lokho kuhle impela niyazi bonke abahlali eMissouri nesizwe lesisho sakudala ngivela eMissouri ngikhombise
he said
Ngakho wathi wafika futhi ngalolo suku lapho sifika lapho kwakukhona umuqo omkhuleko futhi kwakukhona abantu ababemi emgqeni omkhuleko futhi uJesu wayekhulekela abagulayo. Futhi ngenkathi ngenyuka noNathanayeli saqaphela isigejane sorabi simi phandle lapho nabakhulu abefundisi abadumile. Futhi ngenkathi sidlula sayizwa ingxoxo yabo, omunye wabo wathi, awu yazi sizodingeka siphendule ebandleni lethu. Futhi uma bonke bekulandela lokho sizokwenze njani na? Awu siyabona ukuthi wenzeni isikhashaneni esedlule, wazazi kanjani lezo zinto na? Ngakho sizofanele sibambe umkhandlu manje futhi sithole ukuthi sizophendulani ebandleni lethu ngesonto elizayo. Lapho bebuza ngalokho futhi niyazi angeke sikholelwe kuye. Ngakho bathi sizosho nje ukuthi ungubhelizebhuli inkosana yodevele ungumbhuli, leyo yindlela engcono kunazo zonke esingakwenza ngayo. Niyabo esikhundleni sokuhlala phansi futhi babuke emibhalweni bavele badwe bombono ngowabo qobo abakucabangayo. Besenza lokho uJesu waphenduka futhi wayibona imicabango yabo futhi wathi, niyakhumbula na iBhayibheli lathi abazange bakukhulume ngokuzwakalayo bakucabange enhlizweni yabo? Futhi uJesu wakubamba kunjalo futhi lapho ebatshele ukuthi uyobathethelela ngakho. Kodwa kwakuyofika olunye usuku ngezinye isikhathi ukuthi lapho umoya ongcwele uyofika. Manje asikakuqondi lokho bazalwane kulo mkhumbi kulobu busuku. Niyazi kuthiwani ngalowo moya ongcwele akhuluma ngawo ufika? Kodwa wathi ngenkathi ufika futhi ubuyokwenza into efanayo, ukuthi ukukhuluma izwi elimelene nawo alisoze lathethelelwa. Khona-ke bazalwane, kufanele kube khona ukuthi ize ngaphambi ukuthi ulungiselele ukukwenza. Ukwenza lokho kuqine kakhulu, kufanele kube yinto enkulu kakhulu. Manje futhi ngenkathi umfowethu Nathanayeli esami lapho, uJesu waphenduka futhi wambuka wayesethi, bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Futhi uyakhumbula Nathanayeli na kuvele kukususa ezinyaweni zakho? Futhi waphenduka futhi wabuka emaceleni futhi nakho kumi umbhishobhi wakho noma urabi wakho emi laphaya kulowo mkhandlu, futhi wabheka phansi futhi wakubona. Walukisa umphimbo wakhe ngoba udlale indima enkulu ebandleni. Kodwa khona-ke kwakungukukhetha phakathi kwalokho urabi ayekushilo noma lokho uNkulunkulu ayekushilo. Ngakho waphenduka futhi wathula uJesu njengokuthi, rabi mfundisi, ungaze kanjani na? Angikaze ngikubone futhi awukaze ngibone, ngakho ubungazi kanjani ukuthi ngelokuqina ikholwa langomthetho? Futhi uyakhumbula Nathanayeli ukuthi wathini na? Nathanayeli wathi, ngingakusho na? Wathi, ngaphambi kokuba uFiliphu akubize lapho wawungaphansi kwesihlahla ngakubona. UNathanayeli wathi, angifuni ukumisa ubufakazi bakho, kodwa lokho kungixazulele khona. Ake ngitshele abazalwane engakusho, angikhathali noma ngabe ibonke osaziwayo babemi bezungezile. Ngagijima ngakhuphukela kuye ngo futhi ngathi, Rabi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi yakwa-Israyeli. Ngoba kwakungokombhalo wayekwazi, wena uyinkosi yakwa-Israyeli. Omdala umpofu u-Andrea onesineke wayelinde isikhathi eside kakhulu ukuze athole ubufakazi bakhe. Futhi kodwa uNathanayeli futhi khona-ke wonke umuntu wayazi ukuthi inyanga yayikhuphuka. Futhi ngakho umhlangano wobufakazi, niyazi lapho umhlangano omuhle wobufakazi uqala ngani? Bona nje awazi nje ukuthi isikhathi siphela nini, ulokhu uhamba uqhubeka. Ngakho babethatheke kakhulu, ngamunye elalela ubufakazi bomunye. Futhi khona-ke u-Andrea wathi, bazalwane, ake sicabangeni zonke lokhu ngokuba sikhuluma ngenkonzo yakhe. uma kuhambisana nezwi likaNkulunkulu noma cha. Sonke siyakwazi lokho. Ake ngininakise. Ngiyakhumbula ngalolo suku wathi ngizoniyisa eJericho nonke. Sonke siyakwazi lokho. Futhi uAndrea kumelwe ukuba wasukuma wayendezelisa isikepe kancinyana mhlawumbe sasithule umzuzu. Futhi wathi nonke niyakhumbula ngekathi sehla sasiye eJericho futhi ngakusasekuseni kwakucakile ngemva kokuba sivuke futhi saqoka izingubo zethu futhi. Futhi wathi ngizwelekile ukudlula eSamaria sacabanga ukuthi lokho kwakuyisimanga wayezokwenyuka kanjani azungeze eSamaria esikhundleni sokuya ngqo eJericho. Futhi sahamba futhi niyakhumbula sahamba singenakho ukudla kwasekuseni futhi salamba futhi cishe ngeleshumi nanye ngqo emini sifika kulo muzi othiwa yisikhare futhi sahlala phansi lapho ngasemthonjeni futhi wasithuma sonke futhi sehlela emzini egubulani isikhathi esinje lapho bethi ngabe ungomunye walabo abangcwele begingqika noma ngomunye wabona ngakho ngixolisa bengingafanele ngikusho lokho mhlawumbe niyabo kodwa ngabe ngomunye wabo nalelo qembu lasegalile phandle lapho na ngomunye wabo na futhi ngakho babengeke basinike lutho ukuba sidle hoye kwakukubi futhi sathi nyelele ngemuva saphuma. Futhi saqaphela into eqakile kwakukhona osemusha osifazane omuhle ekhuphuka eza ngasemthonjeni nembiza yamanzi akhe ibekwe ehlombe lakhe ekhanda lakhe. Futhi lapho ekhuphuka sambona ebeka imbiza phansi futhi wafaka amahhoku kuyo elungiselela ukwehlisa isigwedlo futhi saqaphela ukuthi inkosi yethu yayihlezi ikhanda layo likhotheme. Saqaphela amehlo ayo ngenkathi ephakama futhi saqaphela ukuthi wayephawulwe njengesifebe onegama elibi. Wayengeke aphume empompini ngaleso sikhathi sosuku izintombi ziphuma ekuseni ngakho-ke sasazi ukuthi wayengowesifazane onegama elibi. Futhi sacabanga nje niyazi ngamunye wethu wathi ake simbone emxosha kulowo mthombo. Niyakhumbula ukuthi sasingokwenyama kanjani bazalwane na siyambona nje emxosha nje kulowo mthombo ngakho sacasha emahlathini nonke niyakukhumbula na ya amen siyakukhumbula ehe. Futhi besizobuka inkosi yethu ixosha lona wesifazane negama elibi ebukhoneni bayo ngakho waqala ukwehlisa iketela lamanzi phansi ukukha amanzi. Futhi inkosi yethu yathi kuye sifazane ngiphuzise hey niyakhumbula ukuthi sabukana kanjani na. Lokho kungaba ngokuxakile ukuthi kanjani wesifazane walelo hlobo wayengacelwa kanjani ukuba ayenzele umusa inkosi. Kodwa niyazi uNkulunkulu usebenza ngezindlela ezingaqondakali uthanda umubi ukwedlula thina sonke ukuba akazange bengingeke ngibe lapha kulobu busuku futhi ngineqiniso ukuthi sonke sizizwa ngaleyo ndlela yebo.
When she was surprised she looked around.
Futhi lapho wamangala waqalaza wathi mnumzane ungumJuda futhi mina ngingowesifazane waseSamaria. Futhi asinabudlelwane omunye nomunye kungani ungiwotawota ungibuze umbuzo onjalo na. Futhi wathi isifazane ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ubuyocela kimi amanzi. Futhi samangala wayezama kwenzani na futhi kungani wayezama ukusebenzisa wesifazane onjena ukuba enze ukuthile ngakho. Wathi ukube bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ubuyocela kimi amanzi bengizokunika amanzi obungeke udingeke ukuthi oze lapha uzokukha. Ohe ngifisa anijabuli yeni ukuthi ninaleso simemo esifanayo na. Futhi sonke samangala njengoba sasimile sicashe ezihlahleni Matewu uyakhumbula na. Wakubhala phansi lokho. Hoyi ngikutholile ungakhathazeki ngiyakufunda kulobu busuku niyabo. Ngakho wathi wakubhala phansi lokho na. Yebo. Futhi sasicashile zonke emuva lapho ezihlahleni. Ehhe. Futhi bangene ngicocweni futhi mayelana nokuthi abantu bafanele bakhonze kuphi futhi niyazi base kuleyo ngcoco. Umunye wathi ufanele ukhonze ebandleni le-Methodist. Umunye wathi ibandle le-Baptist. Umunye wathi ibandle le-Katolika. Futhi omunye wathi ibandle le-Pentecostal.
You know what he said? The true worship.
Kodwa niyazi ukuthi wathini na? Abakhonzi beqiniso bamkhonza ngomoya nangeqiniso. Futhi ubaba ufuna banjalo. Uthi zama ngalake ukuthi wayezama ukwenzani kodwa manje siyaqonda wayezama ukuxhumana nomoya wakhe sabonake ukuthi kungani wayenesidingo sokukhuphuka niyazi ngesinye isikhathi wasitshela ngenkathi evuza uLazaro phezulu lapho wathi ubaba wayemthumile futhi niyakhumbula watshela leyo ndoda ngalelo suku lapho yena bonke babezama ukuthinta izingubo zakhe futhi wahamba wadabula kuleso sixoko esikhulu lapho echibini laseBethesda futhi waphenduka futhi wabatshela ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise kwenza ngakho siyaqonda manje kodwa-ke futhi khona-ke sakuqaphela lokho ukuthi wesifazane wayethola ukuhlala emthonjeni ephethe imbiza esandleni sakhe nokho ukuba akhe amanzi ngayo futhi wathi kuye sifazane hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha futhi uyazi ukuthi wathini ngaleso sikhathi ebhatholomewu wayazi kanjalo ukuthi wayenendoda futhi wesifazane wamangala nezinwele zakhe ezinhle zawela ubusweni bakhe nawakhe amakhulu amehlo akhanyayo akhanya futhi wathi mnumzane anginandoda futhi sonke sacabanga ohe kukhona kungalungile manje futhi ngokumangala kwethu wathi ukhuluma iqiniso khona-ke samangala sasingenjalo yini bazalwane na sasingazi wathi ngoba ubune isihlanu futhi naleyo ohlala nayo manje akuyona indoda yakho manje samangala ukuthi hlobo luni lokuphendula oleluvela kulokhu futhi wambuka ngobusweni bakhe wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi futhi cishe ngaleso sikhathi unathanayeli wathi yebo ngacabanga ukuthi kwakwehluke kangakanani kunorabi wethu wabonakala azi kakhulu ngunkulunkulu kunorabi wayazi ngoba wathi wayengudevel kubonakala sengathi wesifazane sasazi khona-ke wayekade funda imibhalo sazibuza ukuthi wayezothini kulandelayo wathi mnumzane ngiyabona ukuthi wena ngumprofethi futhi sabukana wesifazane walolo hlobo lobukhulu bengqondo ngokuqinisekile ubetadisha imibhalo egoqwayo futhi nokho ngayena umjuda bekani ukuthi uthini manje siyazi ukuthi ubesiya ubizwa ngokuthi uKristu uyeza futhi uzoba ngumprofethi ngoba uMose washo njalo uma efika uzositshela lezi zinto kodwa ungubani wena na ufanele ukuba ngumprofethi uJesu wathi nginguye okhuluma nawe futhi niyakhumbula na phezu kwalokho wawisa leyo mbiza futhi waphuma waye emzini ngamandla akhe onke umemeza kakhulu wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile manje nina bantu enikholwayo ukufunda imibhalo ayisho yini imibhalo ukuthi lezo yisibonakaliso sikamesiya na manje ake ngimise ubufakazi ngehlele lapha umzuzu nje lapha kucolombia ngiqaphelile na akazange yakwenze lokho phambi kwanoma yibaphi abezizwe amajuda nje namasamariya kunjalo futhi zintathi kuphela izinhlanga zabantu emhlabeni uma ukholwa ibhayibheli lakho lowo nguhamu oshemu kanye nabantu bakajafete yilapho sonke esadabuka khona umjuda umsamariya nowezizwe futhi amajuda ayebheke umesiya wabakhombisa ukuthi umesiya wayeyeni unathanayeli upetro kanye nabo bafakaza ukuthi wayeyilowo mprofethi umose akhuluma ngaye futhi amasamariya ayebheke umesiya futhi wabakhombisa khona lapho ukuthi wayengubani kodwa abezizwe thina sasikhonze izithixo ngaleyo nkathi sasingafuni imesiya Ngingathanda ukubuza lo ukubuza lo mbuzo kulobu busuku ngenkathi sisakhona-ke sizovula isikrini sethu futhi kodwa siselapha abezizwe manje lokho ngokungukuphela kumajuda futhi manje unyaka wabezizwe uyaphela futhi uma sibheke umesiya ozayo futhi sikholwa ukuthi esimoni sikamoya ongcwele ulapha nebhayibheli lathi unguyezolo namuhla naphakade kumahebheru eshumi nentathu sishiyagalombili futhi uma lokho kwakuwuphawu lwenkomba ngalezo zinsuku nalowo mesiya wathi kujohane ongcwele ishumi nane ishumi nambili ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza futhi wathi njengoba kwenzeka emihleni kalodi kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ngikuqaphelile na ungakukhiphi lokho kuthathu engqondweni yakho njengokulungisiswa kungceliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele uyise ndodana umoya ongcwele zonke lezo zinombolo zokuphelela ukufika kokuqala ukuzohlenga umlobokazi wakhe ukufika kwesibili ukuzohlwitha umlobokazi wakhe okwesithathu efika nomlobokazi wakhe niyabo konke okuthathu kulo lonke ibhayibheli
Watch it close. There's three classes of people.
Manje kubhekisiseni kunezigaba ezintathu zabantu kungukuthi abakholwayo, abazenzisi nabangakholwayo.
And at the end, when
futhi ekugcineni lapho kunamabandla amathathu lababantu abathathu abangawawo.
Abraham represented the church elect.
Abraham wayemele ibandla elikhethiweyo uLoti wayemele ibandla eliyilo ngegama ezweni kodwa khona-ke abasesodoma babemele izwe futhi okuza ku-Abrahama kwakuyizingelosi ezintathu ezimbili zazo zehla futhi zashumayela ivangeli futhi zazama ukubizela ngaphandle uLoti nabantu bakhe zama ukuthola ngisho abantu abayishumi ababelungile kodwa eyodwa yasala futhi leyo eyasala futhi yakhuluma no-Abrahama nebandla elikhethiweyo ngikholwa ukuthi ibandla likhethiwe kungokwazi ngaphambili kukankulunkulu kumiselwe ngaphambili ukuba ngoba umisela ngaphambili ngokwazi ngaphambili niyabo lelo bandla lizoba lapho manje noma ngabe ngikhona noma ngikho angazi ngifanele ngisebenze insindiso yami kodwa ngiyazi ibandla lizoba lapho kunjalo ngithemba nje ukuthi ngiyingxenye yalo futhi ngiyakholwa inqobo nje uma ngiyingxenye yakho ngizoba lapho nalo yilapho ithemba lami lilele khona lapho futhi manje lapho uLoti wayeshumayela ivangeli kuye nelakhe izono zomuzi zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla futhi ngenkathi ebona laba oBilly Graham besimanje kanjalo njalo eza ngokukhona kothize okwamshayayo wayazi ukuthi lokho kwakungaphezudlwana kwendoda ejwayelekile abazange benze izimangaliso eziningi bavele bashaya abantu ngobumpumputhe ngobunye ubusuku futhi ukushumayela evangeli kushaya ongakholwayo ngobumpumputhe kunjalo kodwa le ngelosi eyahlala nebandla elikhethiwe u-Abrahama neqembu lakhe ihlezi nomhlane wayo ofulathele ithende noSara wayehlukile kancane kwabanye odadewethu besimanje namhlanje niyazi akukwenzi uzizwe uthi ukuba kabi lapho uyazi amadoda aqala ukukhuluma nabesifazane bayaphuma futhi baziyngqubuze phakathi ngqo futhi uhlobo lokudelela na bona niyazi ngenkathi uNkulunkulu enza owesifazane wamnika umoya wobufazane ukuba ube ngozothile futhi ube mtuti njengoba odadewethu abangamaKristu bangempela benjalo kodwa laba besifazane abagqoke ama-overloli kusikilide emlonyeni wabo futhi bavele baqeshezele baphume ngqo futhi baqalekise futhi bacule uNkulunkulu busisa imelika niyabo futhi lokho akubonakali nje kubonakala kungobuhlaza akwenzeki nje kukhona kungalungile niyabo kunjalo niyabo futhi kodwa uSara omncane wayemncane udadewethu ephentekostali owasala futhi enakekela umsebenzi wakhe wayesemuva phakathi lapho epheka idina niyabo futhi ngakho ingelosi ihlezi lapho yayibuka u-Abrahama manje khumbulani igama lakhe kwakungu-Abrahama usuku nje ngaphambi kwalokho ngaphambi nje kwakho No Sara wayenge suye usara usaraye S A R A Y I futhi washintshela ku S A R A no A B E R H A M Abraham ubaba wezizwe no Sara inkosazana ngakho lena kwakuyindoda engaziwa yayinothuli ezingutsheni zayo yayigqoke nje njengomuntu ejwayelekile futhi yamalapho futhi yathi Abraham manje yanyuka nje futhi yahlala phansi uAbraham waphuma futhi wayimemela ngaphakathi yona indoda ejwayelekile nje yaqala ukudlula wathi ngena uhlale phansi ngizokha amanzi amancane futhi ngigeze izinyawo zakho futhi ngizokunika ucezu lwesinkwa bese ke uhamba ngendlela yakho uAbraham ngiyakholwa wathi ngicabanga ukuthi kwakukhona into ethize exakile lapho yabo kukhona nje ukuthize ngakho ungakuzwa nje lapho efika ngasho nje lapho ukhuluma naye niyabo wathi hlala phansi futhi wathola isiphungampukane futhi bangakikini bantu basenikizimu enaziyo ukuthi siyini isiphungampukane na qhabo umjaho uyaphela ngani asikaze sibe nomnyango wesikrini kwaze kwaba maduze nje futhi wayenesiphungampukane sidala phandle lapho niyazi futhi embekile endla futhi wabulela ithole wayesepha lendoda isinkwa uSara ayesibhakile namaqatha enyama yenkonyane futhi yaba nobisi yahlala lapho futhi yadla futhi wayexosha izimpukane ngenkathi babedla
so he kept looking over towards Sodom and he said
futhi ngakho yayilokhu ibuka ngale ngase Sodoma futhi yathi Abraham uphi umkakho uSara na kweu bakubiza ngokufunda umqondo namhlanje ngiqonde ukuthi igama lesimanje abafuna ukukubiza ngalo yilokho abathi uJesu wayeyikho uBelzebule umbhuli kwakungaba uhlobo olunjani lokufunda umqondo lolona
Abraham
wambiza ngegama lakhe lobuzwe noma lamazwe ngamazwe Abraham uphi umkakho uSara inkosazana kubuke ukuthi kubhalwa kanjani futhi manje khumbulani umbhalo wathi wayesethende nemva kwendoda futhi wathi Abraham kusobala uAbraham wayeneminyaka eyikhulu budala ngaleyo nkathi noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye ngakho bobabili basebegugile impela ngokweminyaka uSara ofana nogogo omncane niyazi futhi babethenjiswe lengane futhi wayeyilindile futhi uAbraham enentshebe lengela phansi eqhuthile niyazi endukwini yakhe wathi Abraham uphi umkakho uSara na futhi uAbraham wathi usethendeni emva kwakho wathi Abraham ngiyakuthanda lokho ungiyisabizwana somuntu ngakho ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila ayesethembisile manje niyabona ukuthi kwakungubani lowo futhi uSara ethendeni uyazi sikubiza kanjalo namuhla ukuhleleka ngaphakathi uyazi wathi mina isalukazi iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye budala nenkosi yami okwakungumyeni wakhe phandle lapho usemdala usegugeke kakhulu ngani njengendoda lomfazi mhlawumbe base bengeyona indoda lomfazi iminyaka eyishumi engamashumi amabili futhi ukucabanga mina isalukazi nomyeni wami ikhehla futhi sizoba nenjabulo ndawonye njengabantu abasha na futhi wahlekela ngaphakathi futhi ngelosi yathi noma indoda yathi uhlekeleni uSara ethendeni ethi lezi zinto azinakwenzeka na wazama ukukuphika kodwa wathi yebo kwenzile manje ake ngiqathaze inoti elincane elincane khona lapha ngethemba ninabantu niyakubamba ninabantu enikholelwa emuseni kaNkulunkulu kanye lapho uNkulunkulu wayeyombulala lowo wesifazane ngokungakholwa kwakhe wayengeke azilulaze ngaye omunye umzuzu lawo kungukulunkulu iqobo lwakhe manje efundane futhi nibone uma kunjalo wena uthi kwakungumuntu uthi uNkulunkulu angayidla inyama futhi uNkulunkulu enze lokhu na kuphela kunjalo uAbraham wakhuluma naye futhi abone ukuthi akusuye yini uElohim uNkulunkulu wazazisa yena esemzimbeni wenyama futhi wenza isibonakaliso lesizathu sokuthi uNkulunkulu akakuthathanga ukuphila kukaSara wayengena kukwenza ngoba wayeyindla ngiye kaAbraham noAbraham wayine sethembiso
oh man
wow niyakuthola na Oh, hey, khona ke ngeke sithathe singanye ka Kristu. Yebo, wayizodinga kathathe uAbrahama futhi ngoba leyo ingcenye kaAbrahama futhi ngekathi yena singumlobokazi kaKristu. Ibandla liyiwo futhi khona ke okukuKristu singcenye yakhe futhi wathi wayengeke akwenze.
And he said, yes, you did.
Futhi wathi yebo uhlekile.
Now Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be.
Manje uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu. Kwakuyini na uNkulunkulu uJehova ebonakaliswe enyameni yomuntu.
And now the Holy Spirit,
kuthi manje umoya ongcwele uNkulunkulu ngezinsuku zokugcina ngaphambi nje kokubhujiswa kokushiswa komhlaba ngomlilo njengoba wayezoshisa umhlaba eSodoma, sinababangeli besimanje abashanela umhlaba ebandleni ngokwemvelo.
Has come into human flesh. The church.
Nomoya ongcwele ufikile enyameni yomuntu. Ibandla leso yisibonakaliso kwabezizwe. Ake sibuyele emuva eGalile umzuzu nje oyeka isikhathi ababe naso. Ngikholwa ukuthi bonke bebememeza amen futhi.
And then we could go to all Barnimaeus.
Futhi khona ke besingaya ku oh uBartimeu ukuthi kanjani uJesu ekhuphukela lapho ebheke eCalvary ephume eJericho. NoBartimeu leso sinxibi esidala esimanikiniki sihlezi lapho futhi ngani wayengeke amuzwe ngokwemvelo. Ngani ngokukhona izinkulungwane zabantu ezimlandelayo zimpongoloza. Hey wena ongavusa abafileyo sinendawo yamathuna egcwele bona phezulu lapha sikubone uzokwenza. Ukujiki itshela izithelo ezivuthwe ngokweqile kuye nakho konke ubuso bakhe bubheke eCalvary wayihamba. Kodwa leso sinxibi esidala mhlawumbe sazi ukuthi angahle enye intombazane encane ngomKristu kungahle ukuba yadlula nomfo mpofu omdala babemnyathela phansi. Futhi wathi madam ngitshele ubani odlulayo na isani zonke isiphithiphithi na kuyamangaza lapho uJesu khona kunesiphithiphithi esiningi umsindo omunye ungowakhe omunye umelene naye. Ngakho batshela ukuthi leli nenekazi eliselincane lathi ngani mnumzane ngingumlandeli walo mprofethi osemncane uyakholelwa emibhalweni awukholelwa na? Oh impela awazi sewake walifunda iBhayibheli ngaphambi kokuba ulahlekelwe ukubona kwakho na izikhathi eziningi. Uyayazi indodana kaDavide na? Yebo izofanele ifike lapho isanda kudlula. Khona ke uBartimeu kufanele ukuthi wathi uma leyo bekuyiyo iphimbo lami ngibuthakathaka futhi ngimdala, into kuphele ngingayenza ukuthi Jehova hawukela. Oh Jesu wena ndodana kaDavide ngihawukele. Futhi ukukholwa kwaleso sinxibi kwamisa njengoba nje wesifazane nomopho amisa ngokuthinta kokukholwa kwakhe. Ukukholwa kwaleso sinxibi kwamisa futhi wama wathula. Ngingathanda ukushumayela ngalokho kusase busuku futhi uJesu wama wathula. Kulungile uma inkosi ithanda. Manje kaphelani futhi wama futhi wambiza wayesethi uthanda ngikwenzeleni na? Ngiyakhumbula uzake uphezulu esihlahleni futhi wakhumbukela lapho ukuze acashe. Niyazi wathi oh ngingosomabhizinisi lapha edolobheni angisoze ngaxubana naleso sekejane sabagengqeki abangcwele ebezwa bekhuphuka. Ngakho ngizokhwela kulesi sihlahla futhi lapho edlula ngiyokhipha umboni wami ngaye. Nangu eze ihamba ngaphansi kwesihlahla ngo niyazi wama wathi Zakewu yehla ehlezi phezulu lapho namaqabunga edonswe enxa zonke kuye ukuze kungabikho muntu ozombona. Kodwa uyazi nje ukuthi wena ukuphi. Ungahle udonse amahlamvu eMethodist namahlamvu eBaptist nalo lonke uhlobo lwamaqabunga lukuzungeze. Kodwa uyazi khona lapho okhona kulobu busuku. Ngenkathi bese ngenkathi besaphumele lapho sizoshishisa ubufakazi bese ke sikhulekela abagulayo. Ake sibuke umzuzu nje sibuyele emuva siqhubekele emuva kancane asibuyele emuva manje okungukuthi bathi wo akabonge uNkulunkulu bonke babememeza futhi benesikhathi simnandi futhi kwaheleza umoyo omncane kwakuyini na kumele ukuthi uSathane wabuka phezulu phezu kwalolo kwadule igqume elomile futhi wacabanga lokhu nakho labekhona futhi bahambile ngaphandle kwakhe manje ithuba lami yilokho okufunayo ukuthela ibandla uyazi kamumba besimata satasa kakhulu empeleni uyazi kube khona imvuselelo ezweni lonke isicishe ukulotha manje imililo iyacisha kodwa besimata satasa kakhulu senza izinhlangano ezintsha kanye nemizwa emisha futhi ngiyazibuza ukuthi ngezinye izikhathi asihambi yini ngokushesha ngaphandle kwakhe niyazi uyizwi kunjalo izwi hlala nezwi uNkulunkulu angenza noma yini afuna kuyenza kodwa kimi nje uyizwe inqobo nje uma kusezwini lapha khona ke ngiyakukholwa niyabo ngakho bese gijima lapha nalapho futhi silandela yonke into kodwa ngimhlawumbe singahle ukuba simshiye ndawo ngakho masinyane nje udevil ebone ibandla elingenayo uKristu uyazi kubi kakhulu ngikwe kakhulu ngishumayelenga lokho kodwa iningi lethu kakhulu lithanda izinhlelo zethelevision kundleni somhlangano omkhuleko wangolesithathu busuku khona ke sivele nje ukuthi nje ukuhamba ngaphandle kwakhe sithole imali eningi futhi sifanele sicabange ngokugqoka nodadewethu bonke bagunda ezinwele zabo futhi bezulazula sinohlobo lwefashini sibuka amanye amabandla futhi mina mhlawumbe siyahamba ngaphandle kwakhe yabo ngakho devil wathi manje yisikhathi sami sokubathola yilapho anemba khona ngakho bayahamba ngaphandle kwakhe ngakho wakhuphuka wanqamula igquma wayeseqala ukuqhumisa umoya wakhe ngizobacwilisa futhi abafo abampofu baqala kudonsa bazama ukuphakamisa useyili nemimoya yasika useyili wawaphansi futhi bazama kudonsa ngezigwedlo zabo futhi zephuka bazama ukujoyina ibandla elilodwa kwaseke kuba elinye into yokuqala niyazi amaxolo abo uqobo amancane ayegcwele amanzi ileyo inkathaza namuhla oh ngiyanitshela kungukuthi mkhulu futhi ngicabanga ukuthi amagxolo amaningi amancane aqala ukugcwala amanzi kodwa niyazi bathola ukuthi badonsa ngenhliziyo yabo yonke ngobuqotho ngakho akunandaba ukuthi udonsa ngobuqotho kangakanani ufanele ube naye ngakho badonsa futhi yonke amathemba lalingasekho sebelungele nje ukufa futhi sekuthi akube lapho manje liyaphuma ngongo komthetho futhi ibandla elincane lake lathi lingcwele liphilela uNkulunkulu libuyela ngo ezweni futhi liya ngokuncipha liphele ngqo futhi uma bengeke babe nabo kuleli baziphatha njengaleli bazoya kwelinye futhi baziphathe kanjalo niyabo ukuncipha okuncane nje udevil uzoqinisekisa ukuthi uyaphuma kunjalo manje sithele ukuthi konke lokhu kwakwenzeka nawo wonke amathemba lalingasekho kodwa niyazi ukuthini nansi ingxenye enhle ngendaba wayengabashiyanga wabathumela le emvuselelweni evayezelisa exhawula abantu futhi enejubile kodwa niyazi ukuthi wenzeni na wagibela igqume eliphakeme kune wonke lalikhona lapho ukuze akwazi ukubabuka lokho akwenzile wakibele Calvary bamnquma lapho bambela wayeseqala ukugibela ke futhi wakibela waze wadlula ilanga inyanga nezinkanyezi iJupiter uVenus uNeptune noMars waqhubeka nje ehamba wakibela waze wadlula lendlu endala yobumba wayesehamba igijima ikhuphuka ngoMilky Way wakibela waya phezulu waze wadlula izulu iBhayibheli lathi ulibukela phansi niyazi uphakeme kunamazulu igama lakhe lingaphezu kwakho konke okubizwayo ezulwini wenyukela le phezulu lapho ukuze abuke emuva futhi abone lonke izulu nomhlaba njengoba ecula lidala lalivamise ukuthi iso lakhe likumzwilile futhi ngiyazi ungibhekile futhi ngehora ngo lapho onke amathemba ukuthi ibandla laligcwele amanzi futhi laliphuma ngendlela engafanele nangu eza ihamba phakathi kwabo ngo futhi babemisaba ukuphela kwethemba babenalo lokuzisindisa kulowo mkhumbi owawugcwele amanzi kuleso siphepho.
They were afraid of.
Babesaba ukuphela kwethemba babenalo babelesaba ukuba nje babewazi umbhalo.
They were afraid of. And they said it's
babelesaba futhi bathe yisipoki ngumoya futhi bakhala kakhulu ngokwesaba ungazihlanganisi ngalutho nakho kungukufunda umqondo kungumbhuli.
Jesus spoke. Don't be afraid. It's
I. UJesu wakhuluma wathi ningesabi yemina unguye izolo namuhla naphakade ngiyakukholwa lokho anikukholwa na. Ngiyakuzonda ukumisa lobu bufakazi kodwa ngingathanda kuba thina ngiyethemba manje njengoba sikhuleka ukuthi uzosinika ubufakazi obuqondene nomuntu siqu ungesabi nguye ofanayo. Ungumpristi omkhulu ohlezi ngakwesokunene sobukhosi bakhe enkazimulweni onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Futhi uma engumpristi omkhulu ofanayo ayenguye ngalonkathi unokuzwelana nobuthakathaka bakho futhi uzokwenza ngendlela efanayo enza ngayo ngalonkathi ngoba ungumpristi omkhulu ofanayo asikhothamise amakhanda ethu.
Great Heavenly Father who has the
Baba omkhulu wasezulwini one lawo madoda amakhulu anikeza ubufakazi kithi kulobu busuku umbhali uMathewu nabo bonke abangcwele abathandekayo ababegunyaziwe ukuloba leli iBhayibheli. Usho ukuthi kunjalo kodwa uNkulunkulu ngikholwa ukuthi labo bafundi babegunyaziwe ukuloba izwi ngokuba ekupheleni kwencwadi lathi noma ubani owengeza noma yini kulo noma asose noma yini kulo ngiyalikholwa amathemba ami lakhelwe kulutho olunye ngaphandle kwalokho Nkosi namathemba leliqembu elincane labantu lapha kulobu busuku. Siyabuthakasela ubufakazi babo obugcinwe nguwe ukuthi singabufunda futhi sifunda lapho ukuthi wena uyafana.
Now Father, I pray that you will walk in tonight among the people.
Manje baba ngikhulekela ukuthi uzongena kulobu busuku phakathi kwabantu futhi uNkulunkulu owaye kuleyo nyama efayo owakhuluma noAbraham. UNkulunkulu wayesenyameni yefayo yendodana yakhe uKristu Jesu sengathi lo uNkulunkulu ofanayo angazazisa kulobu busuku ebandleni alingcwelise ngegazi lakhe uqobo.
And has washed it and cleaned the house out of unbelief.
Futhi ulihlanzile futhi wahlanza indlu ekungakholweni futhi wangena ukuze yahlale kuze kube sekupheleni kwezwe njengoba ethembisile ngoJesu Kristu inkosi yethu ngiyakucela amen. Manje ngiyafika hayi ukuzophulukisa abagulayo ngifikela ukuzokhulekela abantwana bakaNkulunkulu abagulayo. Mina ugu uNkulunkulu uphulukisa abagulayo nabagulayo sebevele baphulukisiwe noma ubani uyakwazi lokho angizanga ukuzosindisa abalahlekile ngiza ukuzotshela abalahlekile ukuthi sebevele basendisiwe uma nje bezokwamukela ngiza ukuzotshela labo abasindisiwe futhi ufuna lobu bufakazi obubonakalayo ukuthi banesiqiniseko futhi balambitha iziphiwo zasezulwini ngaphesheya kweJordani ngale njengoba amaHebheru esithupha athi bayokwenza benziwe abahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha iziphiwo zasezulwini. Uma nithanda ukukunambitha nginikhomba encwadini yezenzo lapho Petro ngosuku lwePentecost athi phendukani yilona lowo futhi patshize kameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Niyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele uma ungakaze upapathizwa okwamanje futhi usuphendukile kuzoba nenkonzo yompapathizo lapha kusasa. Yehla ukukholwe lapho ungena emanzini kholwa ukuthi uNkulunkulu uzokunika umoya ongcwele uzokwenza yilokho akuyithembisa angeke yakuqamba amanga uzofanela ligcine izwi lakhe futhi uzokwenza woza ulikholwa futhi manje uma ugula kulobu busuku ngithi kuwe lowo engikhuluma ngaye ngenkathi efa eCalvary khona lapho imivimbo evundlile emhlane wakhe ekuboneni kukaNkulunkulu wathenga ukuphulukiswa kwakho uzuvele uphulukisiwe manje banemiyalo yokubeka izandla ngiyacabanga mhlawumbe muva nje besinabazalwane bethu bephentekostali iqembu labo ukuba bahambe kungcono ngingakusho lokho angiyena umahluleli wamuntu ngoba lokho niyazi ngicabanga ngokubeka izandla nokuphana iziphiwo niyabo iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka niyabo bagcotshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba babe kulezo zinto niyabo singahle sibabone futhi sibeke izandla zethu phezu kwabo njengoba uPawulu enza kuTimoteyu lapho ukugunyaza futhi ukwazi ukuthi yena isiphiwo sasibuye basibone sisebenza futhi bavele bamnike isandla sokunene sehlanganyelo njengokuthi ukumngenisa enkonzweni kaNkulunkulu futhi lokho kuphela esikwenzayo ngokubeka izandla zethu kwabagulayo uma begula ngoba uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo hayi ukuthi abantu lapha abantu abakholwayo babeyobeka izandla zabo phezu kwabagulayo njengokugunyazwa ukuthi bayakukholwa manje kodwa ngikholwa ukuthi uJesu Kristu lapha ngikholwa ukuthi ulapha ngawo wonke amandla nakho konke ake waba yikho emhlabeni into kuphela ehlukile ngumzimba wenyama ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu futhi lokho kulapho njengomnikelo wakho wokujula kulapho isiqiniso sakho sokuthi konke akufelayo nakho uma uzokwamukela futhi kukholwe kukholwe manje ngikholwa ukuthi indodana yami ithe ikhiphe amakhadi emkhuleko ngokwejwayelekile ubusuku bokuqala obumbalwa phezulu lapho sasingenawo amakhadi emkhuleko futhi ngokwejwayelekile asinawo kodwa uthe abantu bebecela amakhadi emkhuleko futhi wakhipha amakhadi emkhuleko ngaba abantu phakathi lapha banamakhadi emkhuleko na sibone uyawaxuba ndawonye futhi yanikeze noma ubani ikhadi lomkhuleko owafunayo noma ubani oke wabasebehlanganweni ngaphambilini uyazi ukuthi ningi kakhulu abaphulukiswayo ezethameleni kunoma ekhona umsamo awudingi kuba ube nekhadi lomkhuleko kungukuthola umuntu nje phezulu lapha ukuba abakhulekele yilokho kuphela manje ngizoza ngikhuleke kholwane manje uphubhili na ingabe ungenile na imapha amakhadi omkhuleko awakhiphile na angazi bekuyini na ngabe ukhona nekhadi lomkhuleko lokuqala na ake sibone ukuthi likhona elinjalo lapha ikhadi lomkhuleko inombo yokuqala ingabe ukhona nalo na phakamisa isandla sakho ikhadi lomkhuleko inombolo yokuqala awu mhlawumbe akukaze mhlawumbe uqale kwenye indawo ke ikhadi lomkhuleko inombolo yokuqala akekho nekhadi lomkhuleko inombolo yokuqala na elesibili ubani nekhadi lesibili na awu khona ke uqale lapho ke kulungile mnumzane ikhadi lomkhuleko lokuqala elesibili elesithathu sikuma manje kungahle qalazani ekhadini lomunye umuntu kungahle kube ngumuntu oyisithulu futhi ongezwa niyabo banekhadi lomkhuleko lokuqala elesibili nelesithathu manje ngibona umuntu oyedwa kuphela umile wokuqala owesibili owesithathu ngibona lona ubani elakho na elesithathu nandi elesibili iphi nombo yokuqala na awu uma bengangeni uthini kulungile waza yebo mnumzane ya kulungile lokho kulungile mnumzane lokuqala lesibili lesithathu manje khuphukani ngapha uma nithanda nina nonke eninamakhadi omkhuleko wozani khona lapha lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha sukuma lesine lesihlanu lesithupha kulungile thatha indawo yakho khona lapha lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye lesishiyagalolunye oh kulungile lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye ngicabanga ukuthi sizoba nendawo enkulu kakhulu lapho ukumisa abaningi kakhulu lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye leshumi leshumi nanye
11 12 13
emuva le ngemuva eleshumi nanye eleshumi nambili eleshumi nantathu eleshumi nantathu ukadi lomkhuleko inombolo yeshumi nantathu Angifuni ukugeja noma ubani ngoba sifuna ukukhulekela wonke umuntu onekhadi lomkhuleko. Niyabo futhi bayafika futhi bathole ikhadi lomkhuleko. Kodwa ungathathi ikhadi lakho uhambe futhi ungabuyi. Uyabo othile befanele abe nalo. Ikhadi lomkhuleko leshumi nantathu sizolinda umzuzwana nje mhlawumbe ngumama onengane noma ukuthize noma kudingeke aphume noma ukuthize angahle abuye emzuzwini. Sizoqala khona lapha ke futhi siqale kulokhu okuningi futhi sibakhulekele size sibangake ongekho na bonke lapho kuze kufike eshumini nantathu na uthini nombolo yeshumi nantathu ayikho awu sizobamba khona lapho manje baze bangene. Kulungile mnumzane makuthi mfowethu Big B uma uthanda manje yemukela amakhadi abo omkhuleko ezansi lapho mfowethu Big B uma uthanda kulungile. Manje yinyuka ngapha mnumzane yima nje khona lapho umzuzwana nje. Manje ngikholwa ukuthi indoda iyisihambi kimi thina asazani kodwa ngokwazi kwami iyisihambi kimi.
We do not know each other.
Futhi asazani kodwa inkosi iyasazi sobabili ayisazi na ya. Futhi bangaki phandle lapho abangenawo amakhadi emkhuleko kodwa nokho uyakholwa ukuthi uJesu uzokusindisa ufuna ukuthi akuphulukise na phakamisani izandla zenu. Ngokuqinile nje manje awudingi ukuba nekhadi lomkhuleko ngizokusho lokhu yenza njengoba isifazane enza uwayinomopho. Yazi wayengenalo besingakubiza sithi ikhadi lomkhuleko kodwa wavele wacindezela indlela yakhe waze wathinda ingubo yakhe. Niyakukhumbula lokho na futhi kwamisa. Manje akakuzwanga ngokwenyama ngoba ingubo yasePalestine ikhululekile futhi wonke umuntu nokwabo. Ngani uPetro waze wamkhuza wathi Nkosi kungani ungasho into njengaleyo na ngani wonke umuntu yakuthinta? Wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka iKing James amandla aphumile okungokuthi amandla ngamandla okuqina futhi ngibe buthakathaka futhi waqalaza phezu kwezijameli waze wathola owesifazane othinte ingubo yakhe futhi wamtshela ukuthi kukholwa kwakhe kwakumsindisile kopha kwakhe kwase kunqamukile. Ngabe kunjalo na? Manje lalela umzuzwana nje manje kuzokwenzela okuhle ngempela. Manje ngabe umbhalo uyasho ukuthi uJesu Kristu nguyezo lo naphakade na? Ngiyacabangela ukuthi lona ngabefundisi. Manje ngabe imibhalo iyasho encwadini yamaHebheru ukuthi ungumpristi yomkhulu manje na uhlala iphilela kunxusa? Niyabo futhi unokuzwelana nobuthakathaka bethu na? Awu manje ke uma ingumpristi omkhulu ofanayo futhi uma ungamthinta uthi futhi Branham ngizokhuphuka futhi ngithinte umfowethu Big B, awu lokho kungaba kuhle ukukhombisa inhlanganyelo yakho noma uthando lwakho kumfowethu Big B. Futhi Branham ngizoza ngikuthinte, awu lokho kungaba kuhle kodwa awekho amandla kithi. Singamadoda noma muphi walaba befundisi lapha singamadoda ngakho ngeke kusize ngalutho ukuza lapha kodwa kungani ungakhumbuli nje ukuthi uvuke kanye naye na futhi uhlezi kanye naye umkhandlu kaNkulunkulu uKristu? Uhlezi noKristu manje lonke igunya linawe ngo. Ngakho kungani wena ngokukholwa ungathinti nje ingubo yakhe na? Kodwa nginesidingo ngiyagula futhi baba uNkulunkulu mangikuthinte kulobu busuku ngiyakukholwa. Uthi futhi Branham ubekade sixoxele umdlalo wasesiteji omncane kodwa bekuyiqiniso umdlalo wasesiteji ubuyilo futhi waphonsa imibhalo embalwa lapho ekhombisa ukuthi wena uyafana futhi ufanele ufane. Ngakho uthi ulapha ngesimo sikamoya ukuze usebenze namuhla njengoba wethembisa ngaphambi kokubuya futhi ukuthi uyoba njalo. Niyazi kunomehluko phakathi kokubonakala kukaKristu nokufika kukaKristu. Lawo ngamagama amabili ahlukene ngokuphelele. Uyabonakala manje ebandleni lakhe, siyambona, siyazi ukuthi nguye ngomoya ongcwele. Niyabo, siyazi ukuthi nguye. Manje siyakholwa ukuthi umoya ongcwele unguNkulunkulu. Sonke siyakwazi lokho njengoYise indodana nomoya ongcwele. Asikholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu abathathu. Sikholwa ukuthi kunezikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo. uyise nendodana nomoya ngcwele yizikhundla izintathu uNkulunkulu ofanayo asebenze kuzo ingaleso sizathu Jesu athi babhathiza usebenzisa igama isihloko uyise indodana umoya ngcwele nebo okungukuthi azisho uNkulunkulu abathathu kodwa azisho ukuthi uNkulunkulu yedwa ezikhundleni ezintathu uNkulunkulu ofanayo uNkulunkulu abathathu bekuyobanga bahedeni nebo kodwa kunguNkulunkulu oyedwa kusezikhundleni ezintathu ubaba hayi ngisho isilwane sasengathinta intaba sasifanele sikhandwe ngamatshe noma sisikwe ngomkhonto leyo nsika yomlilo enkulu khona ke leyo nsika yomlilo yenziwe inyama futhi yakha phakathi kwethu kuyini na uNkulunkulu ezehlisa samuzwa uNkulunkulu sathinta uNkulunkulu uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni phakathi kwethu uJesu wathi akumini wenza imisebenzi ngubaba wami uhlala kimi khona ke wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu khona ke wafa wabethelwa isiphambanweni wavuka ngosuku lwesithathu futhi ngemva kokunyuka kwakhe uPawulu wayesedleleni yakhe eyayidamasiku ngolunye usuku ukuyobopha amaKristu futhi leyonsi ka yomlilo efanayo yawa phambi kwakhe yaze yavala amehlo akhe bonke abanye abayibonanga kodwa kwakuyiyo ngempela kakhulu kuye yamenza waba impumputhe futhi wathi Nkosi ungubani na futhi yathi nginguJesu futhi uma lowo uNkulunkulu ofanayo umoya ongcwele esebenza phakathi kwethu khona ke uyazibonakalisa enyameni yethu njengoba enza ngale nkathi ngakho ngiyakukholwa uNkulunkulu manje ngikhuluma kini njengekholwa manje wena phendula ngendlela owenza ngayo ngebandla lakho ngani nguye lowo lapho ukhuluma ngezilimi ezingaziwa futhi baya kuhumusha futhi bakhuluma iqiniso lowo uNkulunkulu kuwe niyabo niyabo konke lo ko uNkulunkulu ayeyikho wakuthululela kuKristu ngonke uKristu ayeyikho wakuthululela ebandleni ngakho nguNkulunkulu phezulu kwethu uNkulunkulu nathi uNkulunkulu kithi niyabo niyabo manje kholwani nje futhi nibuke ngapha futhi nithi Nkosi Jesu ngiyakholwa futhi uNkulunkulu uzothumela umoya wakhe wehle futhi nibone ukuthi akenzi yini ngendlela efanayo enza ngayo emuva lapho manje yibanini enhlonipho nje ningabi nje ngifunani dumise uNkulunkulu kodwa lapho nisonde la kulezi zinto woza ngenhlonipho ngempela manje nanze indoda futhi nali iBhayibheli lami angikaze empilweni yami ngiyibone le ndoda njengoba ngazi ngakho kungahle ukuba ibise emhlanganweni ndawona thize futhi mhlawumbe ayikaze ngibone uma bekunjalo bekuyindawo ethize lapho ebikade esemhlanganweni noma ndawo futhi mhlawumbe ingiyibone noma wake wangibuka ngaphambilini na awukaze ungibone empilweni yakho lokho ukuhlangana kwethu kokuqala manje uma indoda kungenzeka ukuthi iyagula ingahle ukuba imele umunye umuntu lapho ingahle ukuba inezinkinga zasekhaya ingahle ukuba inezinkinga zezimali ingahle ukuba ingumkhohlisi futhi uma inguye bukani ukuthi kwenzekani niyabo bukani nje niyabo angazi kodwa uma umoya ongcwele ungafika lapha futhi utshele izihambe ezimbili uyitshele into okukade kuyikho noma ukuthi ize ngayo noma ukuthi izele ini lapha futhi izokwazi noma ngabe kuyiqiniso noma cha izokuqinisekisa lokho bese ukuthi ke uma ingayitshela obekuyikho impela ibiyokholwa uma ubungayitshela ukuthi bekungaba yini impela niyabo ingakho sinethemba eBhayibhelini niyabo niyabo iqiniso Kuthi ngiyazibuza ukuthi nibangaki ninazi hambi kulobu busuku abagogobeleyo lapha edolobheni nasezindaweni ezizungezile ongakholwa futhi azi ukuthi bekungeke kwenzeke kimi indoda ukwenza lokho na ngani impela bekunganjalo uma ukahle ngokwengqondo ubungakukholwa niyabo akunye kwenzeka neze ngakho kuzofanele kube khona uhlobo oluthilelwa amandla ukwenza lokho niyazi ubeyokwenza manje ngokuthi ucabanga ukuthi imaphi yamandla ukuthi umvuzo wakho uzovelaphi niyabo manje abafarisi bathi lapho bekubona uBelzebule kodwa abakholwayo bathi indedana kaNkulunkulu manje siyazi ukuthi umbhalo ukuthembisile ngalolu suku lokugcina akunjalo na wakwethembisa siyazi lalelani laba befundisi lapha bethi amen niyabo labo ngabelusi bezimvu benu bayazi ukuthi bakhuluma ngani niyabo bayakwazi ukuthi ngingumfo wabo isakhamuzi esikanye nabo sombuso ngisebenzele umbuso kaNkulunkulu bangabe fundisi basesontweni izikhulumi abashimayeli abanamandla abakhulu ngiyena lenda inkonzo yami lokho yilapho ngenza ukushumayela kwami ngesiphiwo nje futhi ngibathanda kahle ngempela abantu futhi inkosi ingivumele ngishumayele kubonga lendlela manje uma umoya ongcwele uzosho lezi zinto futhi wenze lokho uzokwenelisa yini wonke umuntu ukuthi uJesu Kristu uyaphila namuhla futhi ulapha futhi na bekuzokusiza bekungeke yini mnumzane na impela kwakusiza uNathanayeli wayeyikholwa ngoba kunendaba ukuthi noma yimuphi omunye wabo wayethini ngempela kwasebenza kuye futhi wayazi okwenzanga mehluko ukuthi abantu ezansi esikhari bamkholwa lowo wesifazane noma cha wayenolwazi wayekwazi wamtshela ukuthi yayiyeni inkathazo yakhe
It's your throat. That's true.
Uyayazi inkathazo yakho, umphimbo wakho, yiqiniso.
This might help you. You want that throat because you're a preacher. It'll be all right. Go ahead.
Lokho kungahle kukusize. Uyafuna lo mphimbo ngoba ungumshumayeli kuzolunga, qhubeka kuzolunga. Impela uNkulunkulu yabathanda abantu bakhe.
How do you do, sister? Now you believe with all your heart?
Sawubona dadewethu, manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Amen. Nasi sithombe futhi ebengikhuluma ngaso kukhona wesilisa nowesifazane abahlangana kokuqala ngiyacabanga siyizihambi omunye komunye ngakho uma abantu emuva ngemuva bengahle bengakwazi ukukubona unqekuzise ekhanda lakho ungasiphakamisa nje isandla sakho ngenkathi ngithi siyizihambi komunye nomunye angikwazi nawe ungazi manje nasi sithombe sifana nomthombo eSamaria lapho inkosi yethu yayihlezi khona futhi wesilisa nosifazane bahlangana okokuqala ngqa ekuphileni angimazi akangazi ungowesifazane nje wehla esikhashaneni esedlule futhi kungenzeka ukuthi uphakamise isandla sakhe nomfana wamnikeza ikadi lomkhuleko futhi ngapha futhi kwenzeka ukuthi umi lapha emgqeni yilokho kuphela okulapho kukho manje okulandelayo kufanele kube nguNkulunkulu kodwa uma enguNkulunkulu ofanayo futhi ekini futhi ukimi futhi izimpilo zethu zingcwelisiwe kuye futhi unikeze isiphiwo ukuthi ngivele ngizinikele kuye bese ukuthi ke ngikhombisa umbono futhi khona ke ngizothi ngenkathi nje umbono saqhubeka ukuthi kwenzekeni futhi uzokwazi ukuthi kuyiqiniso noma cha ngicabanga ukuthi omunye osanda kudlula bekunguwesilisa owesifazane lona niyabo khona ke nizokwazi into yokuqala inenekazi lihloshwa udaba olubi lwemizwa linokwethuka ngempela line uhlobolwe izifo ezilakanyanayo izinto eziningi ezilikhathazayo manje lelo iqiniso akunjalo na uma lokho kuyiqiniso phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone Ngibamba lowo moyo ofanayo njalo uthi ukuqagelile angikuqageli lokho bangane lokho akusikho ukuqagela manje ngiyakhumbula ngibamba imicabango yenu niyabo ngangivame ukubabiza abaningi benu bayakwazi khona ke ukulimaza imizwa aha niyabo bangaki obekade esemihlanganweni futhi ubone wesifazane namadoda ekhipha indoda khona kanye emhlanganweni nalona lapha futhi bafakazisa ukuthi babephila ngokuphingana nikubonile konke lokho nakho konke okwenzekile niyabo kodwa ufanele ubheke nginokuhlakanipha kuncane okwengeziwe kusukela lapho niyabo ngoba uJesu wathi ukhula nezinto makukhule kanye niyabo lona ngowesifazane olungile unomuzwa omuhle emoyeni wakhe ngenkathi esena lokho ake sibone ukuthi bengiqagela yini ngikhohliwe wathi oh yebo ngiyakubona manje uyethuka uphatheke kabi ukhathazekile ya ukhathazwe yinto embi ngempela wesaba umdlavuza kunjalo
that cancers on not in the middle it's on your left brain
futhi lo mdlavuza use haye phakathi nendawo usebeleni lakho lesobunxele kunjalo uyawesaba kunjalo na
you're worried about somebody else too
Ukhathazekile ngomunye futhi uyafuna ngikutshele na ingabe kulungile na indodakazi yakho ufuna ngikutshele ukuthi yini engalungile ngayo na inesimo segazi isibe naso isikhathi eside umopho kunjalo uyakholwa manje na uyakholwa ukuthi uma ubuyele emuva uzoyithola ikahle na hamba ukholwa ungakwenzi yiba nokukholwa kunjalo
Now you don't guess those things, friend.
Amen, nyabo unobufakazi manje awuziqageli lezo zinto mngane ungangabazi nje manje ungangabazi ngaphambi kokuba ngiqale umugqa womkhuleko niyazi ukukhulekela abantu ngicabanga ukuthi lokho cishe okubili okuthathu kungufakazi noma isiqinisekiso ngicabanga ukuthi kanjalo akunjalo na ininekazi elihle limi lapha siyezihambi omunye komunye ngiyacabanga o wawuse awu emgqeni omkhuleko ngenkathi ngangilapha ngaphambilini awu kusobala bengingeke ngikwazi lokho uyazi izinkulungwane eziningi kangako angazi ukuthi ungubani noma ukuthi uzele ini lapha noma lutho okufana nalokho kunjalo bengingeke ngazi kodwa yena uyazi uma izokwembula kimi uzokwemukela kuphulukiswa kwakho ke na awu uma uzokukhola ngenhliziyo yakho yonke nawe unokwethuka kanye nezifo ezilaka kenayo nokuphatheka kabi kodwa angeke udingeke ubena lokho kuhlinzwa kwalelo thumba ohlangothini lwakho lizokushiya uma uzokukholwa uzokukholwa na hamba ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu kholwa ngenhliziyo yakho yonke kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho yonke angeke udingeke ubena kho qhabo uma nje uzokukholwa niyabo lokho ukukholwa kwakho manje niyabo ngiyiba nokukholwa nje ungangabazi
We are strangers to each other.
Sawubona ninikazi siyizihambi omunye komunye na.
Just a moment. That's a different woman.
Umzuzwana nje lowo ngowesifazane ohlukile. Manje yiba nenhlonipho nje futhi ukhuleke khumbula nje unawo ungaba nemicabango emibili kuphela engqondweni yakho futhi ngiyabonga uqinisile ngamaphesente angamashumi ayisishiyagalolunye nasishiyagalolunye uyabo uyakholwa ukuthi nguNkulunkulu futhi nguNkulunkulu umzuzwana nje cabanga nje inkosi yethu leyo esizoyithanda futhi sihlangane futhi sikhuphuke ukuyoyihlangabeza siniyazi waphuma ngesikhathi sokuhlwa ukuba ahambe emasimini futhi uRebecca omuhle wayengakaze yambone wezwa nje ngaye wagxuma ekamelini futhi wagijima mawu yomhlangabeza isivele mhlawumbe iyishiyile inkazimulo yayo endleleni yayo eyehlayo sisendleleni yethu ukuyoyihlangabeza manje sedlula ngo senyukele ezweni laseKhanani ukukhona okwenzekile ezethamelini omunye wesifazane ubonakele lapha hayi lona wesifazane
yes I see her now sitting back there
yebo ngiyambona manje ehlezi emuva lapho ekhuleka ungesabi uzoba kahle imilenze yakho iyakukhathaza ngoba ubusengozini yemoto ugqoke ingubo eluhlaza satshani futhi bekungumbala oluhlaza satshani ohlukile kulona ngakho nakho lapho khona ungakhathazeki uzoba kahle Angilazi ninikazi siyizihambi umoya lokho kukhanya kulenga ngaseninikazini kubonakale kuwelela eninikazini lilandelayo lihlezi ngakulo Kabo akusilo lelo ninikazi likhulekela umntwana walo yintombazane encane enenkathazo yesisu ebhekene nokuhlinzwa leso isandla salo esiphakeme sibeke phezu komntwana lapho Baba osezulwini sengathi amandla kaNkulunkulu somandla okungukuthi manje owazi imfihlo yenhliziyo Nkosi bayazi ukuthi bengingeke ngikwazi ukuphulukisa ngoba usuvele ukwenzile lokho kodwa ubukhona bakho kubenza bakholwe Nkosi futhi uma lowo wesifazane wayenokukholwa okwanele okwathinta ingubo yakho ukukudonsela emuva lapho impela leyo ngane izoba kahle ngikumemezela ngalendlela egameni lika Jesu Christu amen. Yiba nokukholwa nje leyo ndoda ayihlezi ingaphesheya cishe ngishona lapho abakhona lapho ena leyo nkathazo yeqolo ehlezi lapho nomzane uma uzokukholwa ngenhliziyo yakho yonke ithi ukukhala izinyembezi ibuka uma uzokholwa inkathazo yakho yeqolo izokushiya uzoba kahle uNkulunkulu akubusize konke sekuphelile manje ungaya ekhaya uphile ucabangani na akamangalisi na uyamangalisa impela siyizihambi komunye nomunye nako futhi akusikho lokhu ngokuthi umele omunye umuntu onenkathazo yomlenze ubutete wenu yelokho okuyikho ya kunjalo ngibone imilenze nabantu ukuthi ya ufuna eze ebandleni mlethe akakwazi ngisho ukugqoka izicathulo zakhe nezinto uyakholwa na buyela emuva futhi umthola ngendlela wena uyakholwa umoya ongcwele ongena phutha uNkulunkulu ubaba wethu na uyakhazimula uyamangalisa inkosi yethu kodwa thina sifanele simkholwe ngenhliziyo yethu yonke yileyo ndlela kuphela singathola ngayo izibusiso zethu kuye ngokumemukela okomkholwa sawubona ngicabanga ukuthi siyizihambi omunye komunye uNkulunkulu uyasazi sobabili uyakholwa ukuthi lowo muzwa onawo manje bekungeke kube khona umuzwa ofana nalowo ovela kimi yabo angeke ngikwazi ukukuchaza lokho kufana nelinye izinga kodwa ngakuwe ngo manje ngokukhanya lokho nonke ninakho lapha esithombeni yilokho okumenza azizwe ngaleyo ndlela ukuma ngasendodeni bekungeke kukwenze lokho niyabo manje kuyahamba phakathi kwami nawe
You are here and you're seriously sick.
Yebo, wena ulapha futhi uyagula ngempela unenkathazo yento ekukhathazayo.
And the trouble of it is that your kidney.
Futhi inkathazo yakho ngokuthi ukuthi izinto zakho zehlulekile ukusebenza ukulahla ubuthi futhi kunqwabelana futhi kuya kukhathaza kunjalo uyakhona na awosiye walapha ngowase Charleston.
You believe? With all your heart, isn't he wonderful? Listen, Pearl.
Uyakhola ngenhliziyo yakho yonke na akamangalisi na lalela phela qhubeka ngendlela yakho. Uyakholwa na? Uyasiphulukisa isifuba somoya futhi uyakukholwa lokho awukukholwa dade wethu na. Amen. Hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ungaba nakho ukucelayo. Amen. uNkulunkulu akubusise. Isifo sikashukela silutho kuNkulunkulu kuba akuphulukise. Ungumphulukisi wangempela kasuye na. Amen. Uma ukholwa Isifo sabathambo sikhubaza abaningi oyedwa kodwa uma uzokholwa ngeke kukukhubaze amen uma nje uzokholwa Yiba nokukholwa nje uyakholwa na awuzange ukuzwe okushiwo komunye wesifazane kodwa isifo samathambo angakuphulukisa nawe uyakukholwa lokho na kulungile ukuqhubeka ngonje uthi ngiyayibonga inkosi uJesu amen manje mfowethu uyakholwa na hamba ke udle isidlo sakho sakusihlwa khona ke yidla ukuthile leso silonda esingaphakathi sidala sizokushiya futhi ungaye ekhaya uphulukiswe uyakholwa na inkathazo yeqolo into uyakholwa ukuthi izokushiya na khona ke hamba ngendlela indlela yakho futhi uqale nje ukujabula futhi uthi khona ke makabonge uNkulunkulu uma ungakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kodwa ufanele ukholwe umzuzwana nje ukuthile ndawona thize insizwe encane kunalena kumele ukuthi ibiseze ethamelini lapha linda ya wena osanda kuxuma ukushashwada uNkulunkulu anganikeza ukuphulukiswa ekushashwadeni uma uzokukholwa uma nje uzoba nokukholwa wena lapho ophakamise isandla sakho ininikazi lapha yayo kugcineni elinomdlavuza ebeleni lakho lesobuncwele akamisa isandla sakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusindisa futhi akuphulukise na kulungile mnumzane uyakholwa ukuthi ukuphulukisile ngalo nkathi na hamba ngendlela yakho futhi ujabule uthi ngiyabonga
let us continue our testimony Isn't he wonderful?
Masiqhubeke nobufakazi bethu akamangalisi na angaqamba amanga na impela ngeke ningesabi yimina kungani ungamemeli esikepeni esincane kulobu busuku na ngabe uyagula na phakamisani izandla zenu bantwana phakamisani izandla zenu ninamakholwa manje yehliselani nje izandla zenu phezu kothile oseduze nawe uthe ubuyikholwa
now the one who
Manje lowo uNkulunkulu wethu nenkosi yethu olapha nathi kulobu busuku usinikeze isiqiniseko sokuthi uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bazosinda uyakukholwa lokho na ngabe uyesaba na ngabe uyesaba na noma uyamthanda na uyakholwa ukuthi nguye na khona ke meme angene uthi ngena kimi nkosi Jesu ngena enhlizweni yami kulobu busuku ngifuna ungihambise ngokuphepha kulolu hambo futhi ngizophila manje khulekela umuntu obeke izandla zakho kuye ungazikhulekeli wena manje vele ukhulekele leyo ndoda iyakukhulekela wena khuleka nje ngizoqedela amakhadi kusasa ebusuku beka izandla zakho noma ungahle ungadingeki ube nalo ikusasa ebusuku beka izandla zakho phezu komunye nomunye futhi uzoya ekhaya uphile Baba wethu wasezulwini siletha kulezi zethameni uJesu Kristu onguye ezolo namuhla naphakade usathane uphephethile umoya wakhe uzame ukutshela abantu izikhathi eziningi abantu bazikhiphe ngemigwaqo engalungile kodwa kulobu busuku thina siqinisekile ukuthi lobu ngubukhona bakho futhi uyabatshela ningesabi yimina ningesabi Ngibeka izandla zami phezu kwalamaduku abekwe lapha ngabagulayo nabaso sizini wo uNkulunkulu sengathi amandla kaNkulunkulu angasola wonke udevil obophela ababantu naphakathi kwabantu futhi Sathane wena ongakholwayo angeke ubambe laba bantu angeke ukwazi ukubenza bangaphinde bakholwe bayazi ukuthi indodana kaNkulunkulu ivusiwe kwabafileyo iminyaka izinkulungwane ezimbili nokuthi ubukhona bayo bulapha manje esimweni sikamoya ongcwela ngeke usabagcine begula angeke ubagcine kanjena kuma kubo egameni lenkosi uJesu kuma kubo bonke ukuze baphiliswe babeke izandla phezu komunye nomunye bangabakholwayo Jesu wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayokusinda yisithembiso sakho nkosi Uma Sathane futhi ukhulule laba bantu bonke abakholwayo futhi yamukela ukuphulukiswa kwakho kuKristu vele uphonse phansi igadi lakho lomkhuleko futhi ume ngezinyawo zakho futhi uthi ngisabi Nkosi nguwe futhi ngiyakwemukela uma uzokwenza lonke ngokukholwa uzakwamukela ukuphulukiswa kwakho uma unakukholwa ukholwe nje
Then stand up on your feet and accept your healing.
Uyakukhona na wena ke sukuma ngezinyawo zakho futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho egameni lenkosi uJesu Kristu ngiyaninika